Everybody agreed, Brother Branham, that if you wanted to stay till 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, you can just take all the time you want. Brother.
Thank you very much.
Nobody has to go home before 5, 6. So we appreciate it if you would take. And just before I turn it to Brother Branham, there was a man that was here last time that he was here to speak to us that had cancer. And then he was called out in the meeting at Brother Mac's church and told what he had.
There was a man that was called Isaacson. Isaacson.
Good morning, my
children.
I would
like to come and get to the pass. Hey. Zwabu duubia hapu ngeno mwrao so gani ya diwa. Ronde atenda, chipinga cha upeza, musi nipano. Lo ira hapa pitu mwrao asoga. Hapo ndi hone unera anzira wana ene mre. Kana hezwa wanana chumuchipinga, musi mwishe, achikulisa mwrao so gani. Uyo hapa numutopora, kachifuni changama tungu, askari. Achikuva pasi, ndofa uraru ni muduwa, uru ova abungiruni. Ndofa ni chikumura belera, unokoyo hapa odzura enepa anomachiruni. Zoruga, izo ni zobudi, rota karanga manda. Ova na ushuru wa maropa, nunga uraro rota karanga manda umubona ka anomachiruni. Nikumbela farero nga ufa, nga hui muratuwe aba anavine, chikuna chupira wa enepa, ane abana fuko, ngebu ongiruni. We only have one avenue out of this, that's the avenue of death. Hezo rotere dotia uchimbira ene ndira kana olugesa ukati yashu aramketwa keto washu rihwara na ntavi dala mungu nozodiraro Yesu ori hoyo ane atenda kana hangaru pizi zvine zvava rufu hapo asi zvine razvidza rufu ngamusi Yesu achiyamanga Lazaro ori o edhera unova rizoruka doraro uita zvone ara o edhera zvine zve Yesu ori atiova vudza nalo ambulune varudiva ni avona Orova, ari, unuitera wini nditakara ndo vandisiwo henepo, pedzindi ya umuvusa ni abona. Unundi hone he atopora izo, zvavudi zvine ravanazo karumwaro. Iyo ane afa, iyo ane atenda kane, una uchiro harimi na rini, hanga dikaturoni, pedzi obva opira rufuni, oyaka uchironi. Ndine mvuo na uchiro, iyo ane atenda kane na ova ofa, pedzi udo chira. Uno ninanyi ane achira na one atenda kane, hangaruvi ni abona, hangaruvi, ahuna, zwavudi udi, ahuna lufu kam kreste.
Death means eternal separation.
Oh, unozino rich kadi uloba, unga kamubili wa nama, sazine rabazone zinu, riapandeka nyonga chashu. Pezi unomubili, utoba chitu chichote, chine rachitalusa nga chashu, nga robo peka zifi zitanu, uwona, utecheleza ukwama, ufembeza na ufa. Unotenda pezi, rabarichi kona uwonana, kana ukwama na ngani, rina utanzi ya uriripano. Ara ni bofu, naone nisa kuni, unu nisa kuni mbona zenezo ni akono kwa mana, unu niri, kana upana nga chama, unu zifuzali pasi juu ya kwa tise zana. Pezi, zwabukuma nga mungoo, aretu bonana, nova ni chijidiba izo, aretu bonana, ni fachi mwichi di chichiku amba uvaka mubili hapa chinecha ezisela chilina chini, chilangangu. Nga uraloa, musi richi amba rote, riko, zaukuma kuma, ariko amba na mubili, ni muya urengumu, pezi mubili ni chitu chine chatarusa muya urengangumu. Nozoraro musi richi amba rote, riko raro, riatavanyo, fesesa arariba kresa kanaye, nga uri unavuleza ni kamuya unera amba, uvakawo ni abona, uya zingini cherani, ezo uri arariba kresa kanaye. Nga uraro ari atubonana. Yesu, aunana mutu onobono mudzimu na uti, pezi mbegwa aeta wakuti omu kwa tseza ni abona. Ngamongoma efi mudzimu oba utaruso, ene mutu wa mudzimu oba utaruso kamubili, murena Yesu Kristo. Nga uroro oba chifanyiso chobona zocha mudzimu, kana mudzimu achidibonaza ene mune kachifanyiso, ni abona kachifanyiso mutu. Musimu divona za ene mune karine, naone oba amudzimu, usi mutu wa buraru kana mutu wa ubiri, oba amutu mudzimu, oba amudzimu ene mune, achi ditarusa ene mune urikono umukwama. Timoteo ya utoma ya buraru nima natuku ya fumirati, achi ane zei, hezo ni utata, ndichuhuli chipiricha mudzimu, na uru mudzimu obo wanazwa kana udiviso na mani. na izo zvabudi mudzimu nova ringa sivira pfesesa mudzimu musi achichimbira kakavuya muriyo na zvimwe unga oraro izuro mupfesesa musi achiva mumwe wasu avona musi achiva muthu zvinezo ova achikona wambana rine norova richikona mukwama ramufara ramukwama na zvote nounga rumwaro ruchiamba svikagara rwari rofara mudzimu neavona ngazvanda zvashu ramukwama ngazvanda zvashu
God is in man.
Mudzimuka muthu uno ukoditarusa ene mune namusi kachibidzo chawe. Kamukreso obebiwa hapo. Mudzimu yaditarusa ene mune uri udzura amudzimu. Uno shangulanda lido diva mudzimu. Musi vachibona mudzimu kaini nanini. Heyo ndiyo nendera iyote. Ine rado diva ngayo mudzimu. Ndimusi runwaro runwaro wawo runwaro runwaro. Rebariwa ngavatu vote. Uno buchiro bune rabuchira bubona dzazvino zvavanga ngomuhashu. Mutu taruso nga mishumo ine aita, nga uraro mishumo yashu itea uba ya budi ni abona, iteo dzura ya budi, nga uriko imele na murena washu Yesu Kristo.
What a wonderful thing that is, especially when an old man...
Nisu zvabudi hani nga manda musi ene munna wakare, angao nne achi ima hapa uno aerekanya nga buchiro, uno kopera, opirao, uno rikolibana na uya nga usapeli. Norichi diba uri arari buno buchiro uhone pedzi kunenda vana purupero kao ndidova mutwa tungupadze sawo ano macheroni ndizindia diba uri buno buchiro utova murunzi wa zvine zvakaditeya uudha ndichivoni ngauri chingasive chiitu chokunyenawo chemudzimu aita mudzimu aita chitu nechitichi necharova neavona mudzimu ndiwauya ngausaperi unozoraro hovu buchiro une zvinorachira kawo vukotosumbedza pedzi urepanda hashu havukuma vune ungasife muviri usarovi buchiro busatodyiwawo neavona unozoraro mamwari akuamba zone musi achirini na buchiro chote buchiro busaperi aringarovi neavona ngauriva musi nobebwa hapo nevachipida chamudzimu neavona newauya ngausaperirwa chote hazvingavi zvakunderwa nechipida chamudzimu ngauri ni murwa wawe zvino ndingadyiya limwe dzina unondari dzina langa ndi limwe dzinavo ndingadyiya dzina lame anga havi line ladhova lachizinisa kanne shangoni me anga vova va havi nozvenezvo ndingadyiya dzina la havi budzina uzoraro maropa adzosumbedza uri ndi Branham neavona ngauri nechipida chakutsi anga unotenda ndichena maropa ngomu wanga ndidzurova chipida chakutsi anga neavona hezo ndi zone nomusi ndobebiwa nga mweya wamudzimu ndichipida chamudzimu ndizvenezvo pedzi ndotaruswa naye neavona uri ndi ene kotsi anga zvenezvo vuchiro hanga vutiobonadza ene unga vuchiro hanga vuchibonadza kotsi anga vakhali pasi kachibumbiro chehava kacho ne vari ndibonana sakotsi anga ngamanna zoraroha ndichibumbiro chawe tichikobonadzwa ngane unoko kotsi anu vobonadzwa kaini navabebi vanu unonga uraro mudzimu kotsi ashu ubonadzwa karini musi robhegwana na uvambedzwa pano kachibumbiro chawe zvino ndotoma uamba ati atosvika kalimwaro langa lazvendava ndichikoyo amba ngazo ndodzurira kutakaira mutangano wandhuni mutangano wandhuni ingawo ino upira zvine ndatenda vatu vaerekanya uri ndi araro ngauri mitangano yakwinesa na zvipinga zvakwinesa zvavuledzani kanji zviteya ka mutangano wandu yatabhero tukunyana ingawo ino endapfa nditsinisa na mudzimu ndimusi kugwadha kutuku kwavatendi kuchikuvangana unohenepo rarosha zvino anhu macheroni ndiakorwa ridzura hapa furaru fuina furaru ndiakorwa kana chimwe chitu chingawo izvo ndichivara navana ndingasi dhive atimukoni kaka uvara mbaro kutoraveresa pedzi kakugwadha kutuku kwavatu ngauri una dzimwe pera hapa neavona dzine atikuvona vatu kadzo zvino pedzi musi richikuvangana rote saizvi ndipfa uri risendera tsini ngamanda zvine harizviwani musi rinda kachihuru chibidzo chihuru ngamanda rine riyakona kutitandavudza ndingazvo anhu macheroni ndoerekanya ndichikudha pasi apa uri ndidoamba nachibidzo hapa anhu macheroni namufunzi wacho mutuku wafune yavo ndotakara ngamanda nauvona nikona nedzanga ingi hapa strekasi navote havo vane ndikare ndisavavoni Une ndi do amba ano matsheloni na inu nga mulaedza wanga wa ṅwaha muswa we nda dzudzanya uri ndi ambe nga masiari a sonda inotevhela kha muṱangano wa ngei Phoenix kha auditorium. Ngauri ngomu hafha ndo elekanya uri kamwe vha khou ita dzi teipi dzavho nnḓa hafhu lune nda kamwe muya muketo u ḓo amba yone. Lune nga elekanya ya khwine hafha vhukati ha tshigwada tsha vhatendi. U fhira kamwe zwine zwa ḓo ralo vhukati ngei Phoenix na ḓivha hune u tenda na u sa tenda na manditi na zwoṱhe zwo ṱanganana. Ndo zwo ralo arali murathu a nazwo raloho na u tendela teipi dza ya nnḓa, hezwo zwi ḓo vha khwine u zwi ita nga yene ndila ngauri ni ḓo vha na teipi ya khwine hafha. Ndo humbela vhathu kana uri vha thome nga u lavhelesa zwilidzo. No musi ndi tshi dzhena ngomu ano matsheloni, mukomana Terry o mbudza uri zwilidzo zwo vha zwo dzudzanyea. Ngauralo hezwo ndi zwavhuḓi. Ngauralo kha ri thome u ralo phanḓa musi ri tshi dzhena kha haya mafhungo a ndeme. Nahone ndi a ḓivha, ndi a tenda uri vhaṅwe vha vhoini ni khou dzula u itela tshisituro. Ri khou yo vha na tshisituro hafha midavhini kana nduni kana tshiṅwe tshithu roṱhe. Hetshi ndi zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi to livhuwa u ni vhona noṱhe no kuvhangana. Na ndi pfa uri mulaedza wanga ano matsheloni u khou ḓivhisa tshivhidzo tsha mudzima tshilaho, ni a vhona, na zwine nda tenda uri hezwi ndi tshipiḓa tshawo tsho dzulaho hafha ano matsheloni. No phanḓa musi ri tshi ḓa kha tshipiḓa tsha ndeme, kha ri kote musetho dzashu lwa tshifhinganyana u itela thabelo. Khotsi ashu wa ṱaḓulu, ri a u livhuwa zwihulu nga u kona vho u fhiwa tshikhala tsha u ḓivhadza iwe sa khotsi yashu, ngauri khotsi zwi amba uri ro begwa nga mudzimu muhulu o sikwaho maṱaḓulu na ḽifhasi.
And we are so happy for
no rotakala zwihulu nga tshitshikhala tshine ra kona u elekanya mbilu dzashu no zwenezwo uri ri vhafhwa na vhananyana vhawo. No zwenezwo u vhona iwe u tshi ḓiṱalusa lwo fhelelaho vhukati yashu uri u khotsi ashu, u tshi shandukisa ngelekanyo dzashu u bva kha zwithu zwa shango na u shandukisa lutamo lwashu na zwipikwa na maitele na tshivhumbeo tshiṅwe na tshiṅwe tshashu uri ri fune iwe na u tenda iwe. Nahone nahone ri ḓivhe uri fulufhedziso dzau ndi dza ngoho. Ri kuvhangana fhano ano matsheloni hafha fhethu hune ra hu vhidza murahu ha soga kana ndi hu vhidza zwenezwo ndi tshi elekanya izwo. Mbono ya uri ndi ambe hezwo murena a si u vhonadza tshiṅwe tshituvho kha hetshi tshigwada tshiṱuku tsha vhathu fhedzi tsha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga vha mvelo ya u vha tshiṱuku. Fhedzi ndi khou lingedza elekanya uri ho vha hu mushe munanda wawe o vha murahu ha soga khaṅwe ene na nngu dzawe khaṅwe na mufumakadzi wawe Tsipora na Gerisoni murwa wawe a nga vha o vha a hone. Ndi hezwo a thi
ḓivhifhedzi
ho vha hu henefho ya vha na tshenzhemo tshe tsha shandukisa muprofita u bva kha gosi ḽi shavhaho u ya kha tshumelo ya mudzimu we a mutela uyo mushumo murahu wa soga. Ho vha hu henefho he khavho ya mulilo ye a vhonadzwa lwa u thoma vhutshiloni ya muthu u ya nga hune ra ḓivha hoyo mulilo wo vha wo dzula murahu kha tshiḓaka tshituku tsha sogani huno tsha saswe. Fhedzifhedzi ho vha vhugala mudzimu vhu tshi khou ḓivhonadza kha tshitaka he mushe muprofita a bvula zwienda zwawe a sendela tsini nawo huno alaiwa nga mudzimu uri a phuluse lushaka lwa vhathu lwa mudzimu. Lave zwi ralo ṋamusi hafhu murena ngeno murahu sogani hune ra bvula hu nga zwo ralo zwienda zwashu, miṅwadzi yashu, zwoṱhe zwashu, huno nda zwi vhea fhasi ha tshipambano tsha Kristo, huno nda ri ndi fhano murena nthume. Fhadzutshedza hoyu mufunzi, mukomana washu Isaacson, murathu, ri rabela uri u mu fhadzutshedze na mufumakadzi wawe na vhaṱuku, mukomana Striker, mufumakadzi wawe na vhaṱuku, na vhaṅwe vhoṱhe vha ri hone hafha kha ano matsheloni. No ro kuvhangana fhano, hai murena, hu si u itela vhuṅwe vhugala vhuhulu, kana u ḓivhiwa sa murangaphanḓa kana muṅwe muofisiri wa tshiṅwe tshihulu. Ro ralo, ri tou vha fhano sa vhatendi vho ḓinyadzaho, ri fhano ngauri ri a u funa nahone ri a funana. Musiri chibonana na ne richikuvangana rote riwana uri zvivonana ho dara zva mudzimu rokuvangana rote samusi mutende mumwe na mumwe achidikuvanganya mumwe fete no Yesu uri aranaita hezvi dzina langa zvine zvandi dova ukati yano unoreya zvidivo rupano ambana rine murena no arali hedzinoti thuku dzendamwarapa namamwaro ausumba kawo zvinandira ano macheroni zvangerekanyo ine wadoita uri rierekanye zvine zvomurena ritopira izvo unoriite uyanga une waributsa uri riite ripatichedze zvinhu ngauri izvo rizvumiranga dzina raisu kristu amen zvino kavarwa rumwaro zvova zvichianzira uri ndini panhamusi ndisatu vana mimwaha minji ndova ndichierwa zvavudi nonga ala maduva ndo maduva musi ndichemutungu ndova ndisajimunedza munhu apfu kamwe miniti yafuraru kana zvimwe zviitu ndariva kangerekanyo tii naone ndaivaya mumburini wangu pedzi zvino ndi mbune yauri zvino ndifare ino mitangano mirapfu ndingauri ndikoteipa niyavona uno inoteipi vatukana hapo unokoiteipa idzotomanga chipinga choyahonga urau kamwe zvino matomoni atabere uno uya hunji petu hunji kumana na shango zvapfuma ngauraro rikoyo ambano macheroni kawamwamuswa kazvino rasvibidza muredza wanga wamwamuswa ndoringedza ndova ndamenedza miraru yekrisimusi unondidiva vatu pasi apa murau wasoga vane vawana hedzo teipini nokawanga kamuredza wanga wapedza ntapa chibidzoni kana tsina muredza wanga wapedza wova uko amanga chedza no arani sina teipi ndina vutanzi uri nidoutakarera ndoutakarera ngamanda tutuwedzo yawo murena vonneya zvino namusi musi richidivana namwamuswa nindikotoda uerekanya husisa kare kwedzi ndikotoda uraveresa kazvidhawo niyavona vunga pauro uri ndichiyangwa ngahezvi zvizvofirawo ndiyapanda karuswayo niyavona rwambidzo kurwari unovunga zvovonadzo sauraveresa murangwa kachivoni chamudhoro rikauraveresa zvarapira musi richiraveresa kachivoni chamurawo zvino ari kuringedza uveya munaedza namusi sauraveresa kachivoni chamurau zvidojiya chipinga cherapfu neavona sezvemurena vaiita nonoti nadiva sezvihuru zvemurena wacho vaiita ndezvimwe zvazvitu zvamanda manji zve ndavuya ndavona kuchivoni yanga usokojenisa ngomo mimwedzi isigati yepurau no pedzi zvino ri arivuwo kazve zvararo pedzi zvino rikauraveresa panda rikauraveresa kazvine rakoyera nokahuyu vajudhidha taefu ratiina uno zvino ara nichitakaira uvara kana ndidzotakaira uvara mamwe mamwaro ngauri hezvi zvote zvodzisendekesa kaipfi liketo lamudzimu zvino tsiereni zvino miniti yera ukawara kana yafumitano kuitera inoteipi uno murena vachifuna ndidoringedza uibvisa uri nikone kuva na chisitoro chanu ndiyarivuwa nomubvudza uri nditova na usvika iri yavurati ntachitoma matikona namusi yaizvo ndizvavudi zvino karivhure petu uviri kabhiviri bhuku dzodzura tsine natsine ndikatestamende yakare ndijiya lingwarwa kauvarwa ubva petu uviri yesaya upfumi ratimbiri nadzipisa dema dzafurati zvino kaisaya furati mbiri ridovhura uri ritome ngayo vanhu no kaezvi tihumbudzwa ngamanda mahuru amuraina mudzimu washu nauri hani uri ohura hani nauri mudzimu washu una manda hani mpfarireni ndiyesaya furati mudzuroni ha yafurati mbiri yesaya furati zoruga zvinorivara hezvi yesaya furati yautoma nauviri vhuwa huno uonechere ngauri chonechedza choda navugara murena houtavera ngaurivona svisvi nidotiba lifasi nalitsu lasvipadza vatu pedzi murena udotavera naone vugara hawe vudovonwa kaiwe svisvi litsulika vatu zvahezvi zvotoraro hechi ndichiprofita chaduva lene rakuchira kalo zvino karivhure kadzipisa dema ndiyatenda ndingava ndo dhadhanyana yendamwara hone mamwaro anga pasi apa musi ndi kha u ṱavhanya vhusiku u fhiraho ndi tshi aṅwala ndi tshi ṅwala hezwi dzipisalema dza furati mbili ya u thoma swika ya kha vhumalo.
Truly my soul waiteth upon God.
Ngo muya wanga u lindela kha Mudzimu, khaye u bva u tshidzwa hanga, ene a ete ndi tombo langa na u tshidzwa hanga, ndi tshipilelo tshanga, a thi nga dzinginyei nga maanḓa. Ni ḓo litsha lini u thetedza munna muthihi, ni ḓo vhulaiwa nga vhoini noṱhe, sa lo sandamaho, luvhondo lo sandamaho, fhedzi huno sa mutsheto wawo. Vha vhudzisa fhedzi u mu posa fhasi u bva kha zwavhuḓi, vha dzula kha mazwifhi, vha fhatutshedza vhavho nga mulomo wavho, fhedzi nga ngomu vha tshi semana, sela. Muya wanga lindela, fhedzi kha Mudzimu, ngauri ndavhelelo dzanga dzi bva khaye, ndi ene tombo langa a eṱhe, na u tshidzwanga, ndi tshipilelo tshanga, a thi nga dzinginyiswi.
In God is my salvation and my glory.
Kha Mudzimu hu wanala u tshidzwa hanga na vhugalanga, tombo ḽa nungo dzanga na dzhavhelo yanga, zwi kha Mudzimu, mufulufeleni, tshone tshifuwa tshoṱhe, weni vhathu, tevhulani dzimbilu dzanu phanḓa hawe, Mudzimu ndi dzhavhelo ḽashu, sela. No ara na nga limuwa kha u vhalwa ha luṅwalo hafho kha dzipisalema lu dzulela uri Mudzimu ndi tombo langa, nani a zwi ḓivha uri tombo ḽi fanyisa mini kha Bibiḽi? Tombo kha Bibiḽi hapa ḽi fanyisa nzumbulo ya Mudzimu, ni a vhona Mudzimu ni nzumbulo yanga, o ralo ni a vhona nzumbulo ya ipfi ndi tombo. Ngauri Petro ḽiṅwe ḓuvha musi Yesu o vhudzisa mbudziso, vhathu vha ri nṋe muroho wa muthu ndi nnyi, huno muṅwe wavho a ri iwe u, vhaṅwe vhavho vha ri u mushe kana Eliya, Yeremiya kana muṅwe wa vhaprofita, fhedzi heyo vha isi mbudziso, inwi ni ri ndi nṋe nnyi? Ene Petro amba haya maipfi a ḓivheaho, huno a ri iwe Khristo muroho wa Mudzimu wa tshilaho. Ari mufhatutshedzwa ndi iwe Simoni muroho wa Yona, ngauri ṋama na malofa a songo dzumbulela hezwi, fhedzi khotsi yanga vha ri ṱaḓulu, no kha heḽi tombo ni a vhona. No Davide u khou amba hafha, Mudzimu ndi tombo ḽashu, Mudzimu ndi tombo ḽashu musi Mudzimu o dzumbululwa kha riṋe, hezwo zwi vha tombo ni a vhona, Mudzimu ndi tombo ḽashu.
Now, my text for this morning is a odd word.
Zwino ḽiṅwalo ḽanga u itela ano matsheloni ndi ipfi ḽi songo ḓoweleaho, shalom, shalom, kha Tshiheberu zwi amba mulalo, na hezwo ndi zwine nda amba na tshivhidzo ano matsheloni, shalom, hoyo ndi mulalo. Nga tshifinishi ḽi vhidzwa upfi Yumalan Raha, zwine zwa amba mulalo wa Mudzimu, kha ini, Raha, Mudzimu ni a vhona mulalo wa Mudzimu, shalom.
A New Year's message is to the church elected in Jesus Christ.
Mureza wanga wa ṅwaha muswa ndi wa tshikha tshivhidzo tsho nangiwaho tsha Yesu Khristo wa gidida tefu ratina, asi wa zwigwada zwa tshivhidzo fhedzi, fhedzi munangiwa, mufumakadzi, mufumakadzi wa tshivhidzo, musero wa Khristo ni a vhona, ndi ene ane nda khou mu ḓivhadza. Ro livhana hafha kha thero dzashu mbili dzire ra vhala maṅwalo mavhili zwavhuḓivhuḓi o fhambana nga tshawo. Kha Yesaya a ri vuwa, huno u vhonetshele ngauri vhugala ha Mudzimu ho ḓa kha iwe, tshedza tshifhano, no zwenezwo ha ndimana ino tevhela a ri swisi litsu ḽi kha avha vhathu.
And then when we are in a mixture of light and darkness,
uno zwenezwo musi ri kha mapande a tshedza na swiswi, uno zwenezwo ndivhadzo yanga kha tshivhidzo ndi uri shalom, mulalo, kha ri wanuluse uri zwi nga ha mini, ni a vhona ro livhana na uno ṅwaha na zwoṱhe swiswi na tshedza. Riko raro, shango li kachimwe, chashupinga, so filinga nao, so sisi. Zelevela imakaso, anopedzilo imakacho hapo, cheza chabudisa, zelevela penya kacho.
And there is the difference.
Unohuna pambano inga ye abahone nge urangani musi una susulitsi kalipasi numwe wa mudzimu wa chimbela ntamadi naone wari kaube na chedza.
And God separated the light from the darkness. And I believe that mudzimu apandekanya chedza na swisi
unondi atenda uri zvino riko chira kaineyo awarapo unomudzimu akopandekanya chedza kaswisi. Uno iko lisu kumedzera kalimwe siya la shangu, uri chedza chibonadzwe. Uno riko zvenezvo chone, chone chibidzo, mune auri ndiri shalom kavo, ndinga auri ndi mulalo wa mudzimu. Hezvo ndi zvone zvine ndakotododisa kha ini ano matsheroni, kuitira zva uno ṅwamuswa, ndisa koraverisa murao, fedzi ri koraverisa panda kha uchaduva liswa. Usika, una chitu chihuru cho dzino panda hashu, une mingwayo vadakaro, une ralitu ruchero, ukokodza, udachedza chihuru. Nuzino riakono chibona chichitaba kapendela shango, siya la pendela shango, chiko taba pukatezu nofana zisafi. Richibona chichitaba mkatia matadumna lipasi, uvaka buruati, obo kuona lipasi na shangolo chinya zwao, uyakaduwa lipenya ula buchilo usarovi, na mubiru usarovi, na lipasi li sarovi, jine azunga dobi ya zwapira.
It's shalom until the church.
Ndiyone shalom, kaka chibizo. Zvino ndichipinga chachedza chidera ubateni, pedzi swisi litsu la vatu. Ndi limwe dhuva rova richiko amba, mufumakadzi na nne, rova richiko amba nga, ha awarene ra kuchira kayo, zvino mune ya urindi nange hapa petu, ndofa urindi nga erera, nonda amba nabo ini, ni abona. Ndi hubona na savunga, una chipinga chereka batu, chine chava chipinga chobi pesao, chine nangakono ere kanyangacho. Ndodzireta zvote zvinoenda kona, kauringedza uyu, kauhanidzana na vatu, kasiya lavurereri, ndidzi arandasakoni kudya chanda chawe, uya panda, usina ndava uri uchi chitu, chingava chichi chahani, unochamufara chanda chawe, unochari, hechi ndi chedza chaupfesesa kwine mukati ashu, nonaisa panda na ufuna uyo mutu, usi soko zviamba ubva kameme dzano, fedzi ubvambirini yanga, zvenezvo ati, atichishumi swana ruti cha uya panda hapo na ulingedzo amba na vatu. Ngauri ni abona hezo ritio zviita, ritio funa uyo mutu ni abona. Unorichia bukati ya vatu kawimo hote ya wonga upambana. Na metero upambana wana zgwanda na vrede nina zote. Nondichilingedzo bea bibili pasi unondari. Kari ziambe, zisa vika mikuwa yanu, kana kabugu yanu ya kutendere, zisivaka bibili. Unozonezo husi, kamwe chimuchipinga batu batakuwa ngabuhari, izi arandava na ngereka nyonti ya uri, atitaka ili hoyo mutu, zonezo li adhiva, chitichiti, muya wa Kristo wontu chere, arandava uri atitaka ili hoyo mutu, unachitichoka keo kane. Gauri muya wa Kristo, musibachi, bone, ngei. Ngei kao bambi wa hawe, unobatubawe ene mune bachi ombera zupikiri. Unohuno tiko yawe ye aisika, yobe chiko ombera zupikiri, ye asika. Murau kanda mayawe ya mutu. Unozora longambiri yo dalonga rufuru, ahuwelera, kotzi, vahangwele, abatibizune vaita, ni abona. Unohono raro usika hene papetu. Ndi atenda uri vatu abadivizine mako ite. Zosika kachipinga chine vatu voraro. Vavona na unga. Vono vazishimiswa zvavubi. Usika une zvava zvitu zvitumupatsao. Zvivona na unga una murunzi wa swisi kha vatu. Une wavakombetsedza. vungasa tsumbo hetsi chinthu chiti ndichipira lushaka umona nahone ndichiko amba unomurena mudzimu achikudzitalusa achikwetsedza ipfi lawe na kusumbedza uri ndizvenezvo kokotoro uno asi tenderai uchiambiwa chinthu nga nna hamusi chichivhuledzwa kokotoro nga ndirei aamba achizviamba zvavahone na zvimwe sezvo ava achikuita no vatu vadzura nahone vazviraveresa no vaisa panda kanyimira yavo ntini avona neavona husi ujiyera pasi nerutivi pedzi sakaradzi dzacho chipinga chinyu ndichiamba navo ngauambara izvo zviambaro nautunya mabudzi avo nasu zvituku uno mutu vaisa hani panda kamikuva yavo nahone nahone vashuma pasi haiyo mikuva na zvimwe huno huno ndi vatu vavudhi ndi vatu vauruga pedzi zvivonana unga avapfesesi zvivonana unga avazviwani ngamini ndihumena hapu mwa unotevera uno madzironi avo vakwine zvivonana zviisa panda ngauraro apa ndikaradzi weavuya ava na mavudzi marapfu avudi oatunya apa ni munna weavuya avonana unga odya vuimo hawe naone ayaka chinthu chero chone omera murau ungamyeka matanza ayo na nguruve matopini ayo niavona zvomera murau kazvo zvivonana unga huna chimwe chinthu chorwawo vatu vashu chorwa shango uno avavonarisa vane vava na upfesesa huna chinthu chokekeyao unga nichirimiwa munna namusi aniwani hovo vungoka munna anivuwani ka vasadzi zvino atikoamba nga mbuno nichikoamba hezvi ndosvika ka shalom niavona idzinirimuwe vasadzi madhuvani ashu avavonarisa vane vava na vufumakadzi hevavuya vava navo vatonga vakotoda uraro pedzi huna chimwe chitu chisavatenderi uri vazviite huvonana unga huna vureme hezvo nivudza ene ene mufumakadzi uri hateuita hezvi na hezvi nomufumakadzi azviraveresa naone azvitenda ukotoda zvitenda pedzi huna chimwe chitu chine chamukokodzera kaimwe ndira niavona chinthu chitungupadzawo ndiyamupfera vutungu ogaviwa nga rugumbi rwa Hollywood na dzikunguwedzo ka televhixini radhiyo magurandha switarataa ka mafasitere ya mavengereni nga zviambaro zva chizvino na zvimwe uno ndira ine vamwe vasadzi vatangana nae unozvivonana unga huna chimwe chinthu chine avakoni ubva kacho vatu vasi vatuku vatu vasi vaulwane vatu vasi vamimwaya vukati vonana una chimwe chinthu vukati ya munna munna achavonana oraro uva na ukwama hoomao ufuna nazve ava ezoni vasadzi ava chanokwama hachifumakadzi hevavave navo nijiya munna namusi munna achavonana samusonda ufana nazve ava ezoni zvothe ni mamwe vamaitere vakotodoambara zvienda zvanavura zvachitopani nahone nahone vakotodo uchira savasadzi zvino hezvo ningovo zvivonana zoraro uyera ka uraro sachanduruso musadzi ukotoda kutunya mabudzi awe nahone achira samunna uno munna ukotoda uchira samusadzi niyavona uno ningaamba navo huno ndi vatu vavudhi vauamba navo vatu vavudhi vana vushaka havudhi vatu vaambewo navo ndi mini chovangawo izvi ndi svisvi litsu ka vatu ndi chimwe chinthu chine chavakombetshedzera kazo unga zve vayuda vave zvone madhuvani ese wadhakali pasi yesayo ziprofita uno ari kudova na zorariwo vadova na mato pedzi avangaboni na ndeve pedzi avangapfi uno heyo ndiyo nembuna ya uri yesu arambere kangoro yavo ngauri zvitiya uvangene ndira uri zvivhuredzeri mwari nozvikovuya hapu karine bibhuri yo amanga heli dhuva lina rakuchira kalo noyari hezvi zvi zvidoiteya svisvi litsuka vatu nori azvivona uri huna chimwe chinthu chine chakosokovanga uraro ngondi uri vatu vakotoda pedzi havakoni nikodhima osumbedza chimwe chipinga panda mureya mupfunzi riyazvidiva uri iwe mupfunzi abva wamudzimu ngauri auna muthu ane angaita zvinhu zvine waita ara mudzimu asinai
darkness or blindness.
Kuti hobo usisi kana upofu kana rushaka rwa vayuda uri mesia kono uda ujia kamuselwa wavanda vote yomulandura.
And that's the gross darkness is up on the
hell in the sisi litsu le rakazvidzo na zvimwe namusi kundelo bona chedza chipenyao ni abona ni abona huonana unga huna usukumedzwa huremenao.
We take the some of
the vamwe vava evhangeri vadibeo namusi vakuisa pana na huwerere unova chikoshuma vachirwa nayo ni abona vasapfesesi vasina kupfesesa. Uno atiambe hezo sasa tutuwedzo ya ulinyadza uri zvino ndobona hezvi nahone kugara kamudzimu voraro avaho kazo atikulinyadza kuamba hezo ka kuita uri vatho vaerekanya uri zoluga mukomana Branham una unangoro iyete ine vavahone shangoni hai hezo zokakeya neavona ndikozvi amba pedzi kachedza chaawarenera kuchida kayo naone tera mbuyero yavatu vane vakuulingedza uwana ichichedza ngo yesu uri hauna munthu ane angada hanne handamusi kutsi yanga vomukokodza hauna munthu ane adhovuya zvivona ni mbeu yotiwawo uneeneyo pedzi ikweyo zvitanganedza pedzi rosvika henepo petu hapo bhibhiri yori nichedza chashango. Muprofita uri zvisu litsuli kavatu kavatu vashango ngachino chipinga nondi zvene zvokokotoro zvine rava nazvo zvisu litsu kavatu. Mudzimu ngaakatichero yavo kuu ungandodzorera urera naulingedza uimera zvenezvo uri udzorera usumbedza zvawe nyendo dzavo bva tadhuru nyendo dzawe kuru dzitiya tadhuru pana hamusi zvichiteya kali pasi.
He reflects himself. In other words, before Messiah came,
uya dibonadza ene mune hamangwe maipfi pana musi mesiya achida fetu hemva shumeri hawe atoma hobvera yone yone naredzi bvangeta dhuru eya endedza muthu uya hone hone fetu he ava hone vanna vaputa unano zvipfa kamane dzawanga wopedza uri mudzimu oshuma hani nana vanna vaputa uno unonga dhuva le a varembulusa ngamuloro uno ova udza Yosefa ngamuloro uri otiya ujera njere hani kulonda vathu hamurwa wawe ene mune ngauraro ova namuloro hova huna muloro ndi chithu chavuviri chimwe chithu chere thungo kha limwe siya ngauri vathu vangava na miloro isiyona pedzi hova husina muprofita shangoni ngaeliya dhuva ni avona hova husina muprofita ngauraro mudzimu otiya uri ashumise zvine atiyo shumisa uno rifunza uri mudzimu angashumisa siya limwe na limwe na chimwe na chimwe chine raita arazo kumedza kaye pedzi uranga zvitiyo kumedzwa kaye richani dzanu ngerekanyo dzanu dzine zvavukuma kuma dzavona dzamuloro wanu ni avona ngauri ndinitami yumburo yanu arana ngalavelesa muloro nidozvivona uri ndi chimwe chithu chenava nichikoerekanya chone kana chithu chingawo zvenezvo kanji ni avona uno richani mumburo wanu uve kamudzimu zvenezvo ni avona ngauraro uvonadza chimwe chithu uitira ene uno zvenezvo zvine nava zvone zvitendereni zvivonadze ene.
In the heavens above, did you notice I'm looking on the
nano zvivona uri ndikoraveresa kaizvi chone chone chedza kachifanyiso apo ntaka Life magazine chemurato ane adzura apa kahuyu muta aveya karuvondo rwawe kudataru dzachedza.
I just happened to run across my mind.
Zvoiteya zvopfuurira kamumburo wanga aramuwavo inu ana tarotsedzo yabhibhiri yalamsa aranangalimuwa kegwatilayo ni vuraru chedza chavuraru chedza chakudha taru runga bhuri. Nomusi dokotera lamsa konani yanga musi achikotarotsedza bhibhiri hecho ni chiga chavaheveru chakare chamudzimu kandira yavuraru yangoo ine yavangayo usi vumudzimu vuraru pedzi uvonadzwa uraru hwamudzimu mutii kotsi murwa namuyamuketwa chedza ndichitenderedzi chiti ichopererawo chachedza kachivumbeo chakudha taru zvine zvaamba uri mudzimu udzura kaofisi taru mukotsi urwa nachikati chamuyamuketwa zvote humudzimu mutii pedzi novuya nazvirimuwa uri panda hamusi mapfundo asumbe achidzumburwa pana musi chedza chihuru chachimangadzawo chichivonana ngematadhuru ntapa tucson flagstaff Here abari hone mukomana Fred ubiri haban bebe hone vanna babiri babo imana nga ala machoro musi yeso zo ambiwa minwedzi na minwedzi panda icho chipinga uri zvidoite vote mukomana Fred Stossman na mukomana Jean Norman bodziro apa no machoro musi chiraro vabe henepo musi mutatabo uchite unorisa zvidivi uri hezvi zvitu zvidoite Uno antumela murao ari chipinga chitsini chauri mapfundo asumbe ofarao zvipiri zvasumbe zvabhibhiri yote zvova zvopfunerwa namapfundo asumbe unoona uri ava varumwa vobvera hani ndirani varumwa pazvikati zvachividzo zvovhurerwa chimwe chipinda chaizvo pedzi nga awara yavusumbe murumwa wavusumbe zvipiri zvote zvinovhuredzeya neavona murumwa wavusumbe wakalipasi neavona hoyu murumwa ane aamba ngahayo henepo ovakalipasi murumwa zviamba murumiwa uno zvenezvo murau ahezvo avona mumwe murumwa achisera pasi asi murumwa wakalipasi onewomoledza apa pedzi mumwe murumwa wamanda otsa chibvatadhuru ana musengabvadzimutawe no aveya murenje wavo kalipasi nekarwanje naone aana ngauyo achirawo uyo angausaperi hauchadhova nachipinga neavona pedzi pana musi achipfunurura hayo mapfundo asumbe uri aadzumburuwe osumbedza madhembe oranga asumbedza matadhuru lea dhuva levadyiya zvifanyiso munahothe chipembe haunited states namexico henepo chova chonemberera kalife magazini chikadhiva chipiri kavo pedzi uranga uzvikwatisedza matadhuru panha musi achizviita kalipasi udzvera uraro uranga usumbedza zviga zvawe matadhuru unonaka zodiac atikuhumera murau upfunza zodiac pedzi ndikotonisumbedza uri matadhuru aya zvikwatisedza kazodiaka ruwanoso uraro kambonaro yanaredzi henepo ukwatisedza bhibhiri yote kambonaro ya zodiac riwana uri otoma henepo chone chivumbeo chautoma kazodiaka ndichipofu uno chivumbeo chaupedza kazodiaka ndi liyo wandau zvichisumbedza uri yesu udoranga udanga chipofu udobuyera uviri sandau ya rushaka rayudha neavona uyo akakove dzobvanganawo panda izvo chikati chapfuko chine rakuchida kacho zvino uno matadhuru ote akotsedza ene bhibhiri raro zvino mimwedzi isigati yopirawo ndorera katevekano yemitangano ngetemba renekelei ngaha zvikati zvasumbe zvachividzo wenyu kamwe notenonopfanga hayo nomusi ndichitopedza uora zvikati zvasumbe zvachividzo kabhodha chedza chojena hani nanguo muna uri chedza chobvera hani nda nondi akorwa nina izvo kamwe hapa umwe pedzo pedzi zvimukati yashu zvodhiraro ri adhiva uno chitu chimangadzawo ngadhuva laupedza musi chikati chaupedza chachividzo chichioriwa hei kavu ya mukuru ya muriro ine yava mukati yashu yatsira pasi mukati yavatu vamadhana uno yadhiisa murau-rau haruvondo rwatabhanekero no henepo panda hava madhana yaora hezvo zvikati zvachividzo zvichisvipara nauva nachedza kokotoro ngandireenda zviora kabhodho rwachimangadzo zvino rimwe dhuva zvino ronova nazvo kadhiva zvakare yachividzo kayone yone bhibhiri mwedzi ufanisa chividzo uno dhuva lifanisa kristu ngauririwana uri kanzumbururo ndima yaupfumi mbiri musadzi weava chividzo owanana namwedzi pasi yamirenje yawe nadhuva kato yawe naredzi dzafumbiri kakare yawe zvine wone mulayo wavayudha vakare vasatendi wavawo pasi yamirenje yawe opirera kachimwe chedza chadhuva naredzi dzafumbiri ndevaapostora vafumi mbiri vevadhisa murai dzakarina zvino pasi yamuyamuketwa zvinoriwana uri mwedzi ngematadhuru ndiwauvona dzachedza chadhuva musi dhuva lisiyo urineya chedza chaukona umona mona fedzi nazvo raro au husina ndava uri u vonadza zvingafani chichechedza chisongo kunyerawo ngauri kutovonadza uno ḓuva lipenyera kamwedzi uno mwedzi wavonadza chedza chalo musi ḓuva lisiyo fedzi musi ḓuva lichitava mwedzi auchatodeya na rutii.
Uno
namusi chividzo chikovonadza chedza chamurowa wa mudzimu asiyo. Chividzo ndi chivoni chachedza ngauri ori husi kare uno shangwa lichadombona fedzi weni ni dombona ngauri ndidova ndina inu naka inu usvika magumoni achikati. Mishumo ine ndaita zviedza zve azvivonadza uno ahuna chedza ndani aipfi la mudzimu hova una helo ḓuva ndi ipfi la mudzimu. Urangani mudzimu ori khauve na chedza uno musi ipfi la mudzimu lovonadzwawo musi ipfi la mudzimu lovonadzwawo hova na chedza. Tsha u thoma mudzimu o chiamba miniya ara chisongo vonadzeya zvenezvo chova chisa atuva chedza fedzi musi achi chiamba uno zvenezvo chavonadzwa ukwatisedzwa ipfi lawe lova lokwatisedzwa chedza chava hone. Uno ndi yeneyo ndira pedzi ine zvingaitwa zvinhu ndi musi ipfi lokwatisedzwa ipfi la mudzimu lomwariwawo lokwatisedzwa zvenezvo lisumbedza chedza ndi chipidza chiafungwa kana u vetcherwa chikati richiwana kha zvikati zva chividzo richiwana kha yakare zvikati zva chividzo zva testamende yakare. Chipinga chimwe na chimwe chine hadha chipinga cha u vonadzwa humwe harwendo huva na muprofita anobva kha ḽifasi uno ipfi lidha kha muprofita uno aita uri ipfi litshile. Uno musi ipfi lo ṱaluswa ḽi vonadza mudzimu uno henefho hava na chikati hava na chedza uno ndi yeneyo ndira ine chedza tsha bvela ṋamusi.
Zvino
athilwi na denomination nthihi vathu fedzi ndina zvoṱhe zvine ndaerekanya nga ulwa na maitele ngauri o khakheya. Uno sisteme ya u thoma u tutuwa yo vha i sisteme ya Roma ya tshone tshividzo tsha katolika ya Roma helo lo vha ḽi dzangano ḽa u thoma ḽe ḽa vhuya ḽa imiswa ho vha hu tshividzo tsha katolika ya Roma na si ya Roma u yela kha miṅwaha ya 325 murahu lufu lwa Kristo. 325 ho bvelela dzangano ḽa tshividzo tsha Roma tshe tsha kuvhanganywa vhathu nga tshavho nahone ḽa bvisela kule tshiṅwe na tshiṅwe tshe tsha vha tshi tshilwa nalo. Ndi henefho ra wana pfunzo dzavho dzi songo ḓoweleaho nahone ḽa thoma henefho kha nḓila ya sisteme kule na ipfi. Uno zwino hetsho tshividzo u bva tshenetsho tshifhinga tsho vhonadza swiswi zwa vhukuma kuma ngauri nga hetsho tshifhinga ro pfukaho khatsho zwine ra zwi vhidza zwikhathi zwa swiswi u yela kha miṅwaha ya tshigidi zwi ḓivhea kha vhoṱhe vhaḓivhi vha zwa kale na matshudeni a bibili na vhaṅwe vhanzhi sa zwikhathi zwa swiswi ndi zwiḽa musi tshividzo tsha Roma tshi tshi langa tshiṅwe na tshiṅwe. Uno hetshi tshividzo tsha Roma ndi tshone tshone mme a dzi pongwe bibuli yo ralo kha nzumbulo ya 17 tshi to vha pongwe mme a dzi pongwe zwino hezo a si kutshiele kone kutshiele ku songo kunaho kwa musadzi vhoṱhe vha fana zwoṱhe zwi a fana. Ngauralo arali arali pongwe i tea u vha musadzi zwo ralo ha ni nimuo uri a si pombwe fedzi dzi pombwe ni a vhona. Chi tova ene vuti pombwe zvenezvo zwividzo zwividzwa dzi pombwe vhananyana vha pombwe ya Roma ndi mme azwo zvoṱhe mme a dzangano.
Is it not a strange thing?
Uno ndi zwithu songo ḓoweleyaho uri kha ḽino ḓuvha ḽine ro fhira kha hezwi zwithu zwoṱhe uno mulaedza wo swikelela kha ḽifasi u tshi lwa na dzangano wo lwa nazwo u bva kha tsha uḽa u ya kha tsha mona hezwo kha ino awara yo ambiwa u bva nga gidida tefu raru raru musi muya mukhetwa u tshi ṋea ayo mabono nahone a ntsumbedza tshifhinga tsha vhufhelo zwithu zwa sumbe zwe nda amba ngazwo uno zwitanu zwazwo zwo no itea kale lu khunyelelaho henefha unga Germany na Italy na ndwa dzoṱhe na zwithu zwa lushaka asi kanzhi a tshi amba na nṋe nga hezwo zwithu. Bedzi zvoite kukotoronga ndire ari tidoitea ngayo uri misolini udoya itopia nahone ari itopia idowera kane dzawe na uri udoda hani kazvishonisawo uno asemwa ngavatu vawe uno ashoniswa anembedzwa ntaose ose dzapasi na iyo pongwe yachina nayo chitaratani uri vaamerica vadoya hani ndwani na Germany vadorwiwa rutungupadzawo petu nevauvidza uraro kamutara muhuru une adova na luvondo rofatwerwawo henepo ndiatenda uri vaubidza mutauro waSiegfried huno huna mumwe ubidzwawo Maginot ndiatenda uyo ungefura izvo ndizone huno mutauro waSiegfried nemutauro wamajamaica huno murena vonitendera ndavona zvenezvo mimwaya fumi ntii panda hamusi usatu patiwa huno havangavuyi vatanganedza urwiwa kavo vaamerica havangararo usika vachipererwa ngambi yote musi vachiya henepo majamaica ova ana zvigidhi zvorugiswawo henepo ndakamurango huno zvitendereni zvive henepo vatodoipedza huno izvo ndozvivona mimwaya fumi ntii panda hamusi mutauro usatubuya washerwa muteo kana chimwe chitu mutauro waSiegfried huno nahezvi zvitu zvote vunga muchini namodhorokara nana uri izvo zvitu zvote zvodisa hani henepo pasi kokotoro yanga yaamba usvika musadzi achivusa runo rushaka zvine kamwe ndechividzo huno zvenezvo bupero hasvika zvinoriwana uri kahezvi hezvi zvitu zvote nhangandirendarwa nadzangano naasi zvitu zvimangadzawo uri mupapa waroma otichira roma rautotoma ayangei murau yerusalema unonga uita hezvi yerusalema idiviwa sechividzo chakare seshanguva musi Melikizedheki achitangana naAbhurahamu achibvuburaya dzikosi ova kosi yayerusalema chife weyavakristu hova womudzimu hahuna namuti ane angava Melikizedheki kwedzi kristu ene mune mudzimu ene mune zvavudivudini avona mudzimu ene mune ngauri ova asina kotsi naone asina mme niavona yesu ova na vote kotsi na mme ni avona ngauraro hoyu muthu ova asina kotsi ova asina mme asina matomo amaduva kana maguma uchiro huno zvenezvo zvine ava zvoni ukabvichira
And he was king at that time of Salem, which is interpreted king of peace.
Ova kosi chila chipinga ya Salem, ine ataruchezwa sa kosi ya mraro, Shalom, kosi Yerusalem, yotanga naona Abraham, naone ya mune ya veini na broto, chilarero, murawandu, chifaniso chabudiene epoka bebe irundi meabusumbe, re azuwane. Zvino amune ya broto na veini, murawamu sindwepera, bunga a. hecho ndichitu chautotoma china radoita muramusi richijena kamuvuso muswa ridolanga uswa naye muvusoni wakotsi vuroto na vheini atichadonwa muchero wavheini kana ula vuroto narutii usvika ndichila na inu ngahuswa muvusoni wakotsi naone ngalenelo dhuva zvino zvinoriwanuriso ripanda musi kosi Shalom ichijena ka ichibva dhorobhoni zvenezvo mikuva yajiya ndangu honova kare hunozodzorera uva mikuva ubva zvenezvo bedzi zvifanyisa chividzo chakare norofunzwa katestamende nzwa nesongokunderowana hezvi katestamende nzwa uri ariva inodhorobha yerusalema kale pasi bedzi ribva kayerusalema ntswa iri nta
So this must be the moon Jerusalem.
Ngauraro hezvi zvitea uva mwedzi Yerusalem. Unohusi Yerusalem antswa irenta. Ngauraro mwedzi ufanisa chividzo Kalipasi.
And isn't it strange that just before the Pope took his journey.
Na azvimangadzi uri panda musi mupapa achifara rwendo rwauya Yerusalem. Mwedzi kamatadhuwo svifara roperawo. Maduva matuku panda musi achirufara rwendo rwawe uko dha panovo neadiva neavona zvino izvo hazviyatidiviwa neavona bedzi zvisumbedza mini hezvo hezvi uko ita hezvi uitera uwana vuledzani unga otangana naduva ramurahwa musi achidha Yerusalemu otangana na chigwadha chavasatendi chachigerika
And what does that reflect? Fellowship. They're one.
No, izo zwi bona dza mini, uledzani. Vako toda vaprotestants na zwa vukatolika vachi vha mirado nga chavo zwine vha khou ita nahone vha ḓo zwi ita lwo fhelelaho kuma mudzimu a vhona dza hezwi kha riṋe kha ṅwedzi nga u swifhela ho fhelelaho nga khathutshelo yawe na tshilidzi na muṅwe wa vhoinwi o vhona gurande ya dzhia zwifanyiso zwa ṅwedzi ndi nazwo afha arali tshisi tshinepe tsho khunyelaho tsho siedza tshikhathi tsha vhusumbe tshine a tshi athu uralo nga nḓila nthihi kokotolo ye nda ola nga muye mukhethwa zwikhathi zwa tshivhidzo khezo zwa rathi zwa hone tsha vhusumbe a tshi athu fhela nyimele dza rathi dza ṅwedzi u tshi penyesa kha tshikhathi tsha tshivhidzo tsha u thoma wa vhaswisi kha tsha vhuvhili tsha vhuraru tsha vhuṋa tsha vhuṱanu na tsha vhurathi nga nḓila ye muye mukhethwa wa ntendela na i ola kha bodo uno zwenezwo a i ṱalusa na ene muṋe kha luvhondo lwa tabernakele miṅwaha mivhili yo fhiraho
The moon reflects itself and science again.
Ṅwedzi uya ḓivhonadza wone uṋe, no science ya dovha ya gava tshifanyiso tsha zwenezwo, zwikhathi zwa tshivhidzo, vhunga vho gava tshedza nthangei, nahone vha tshi isa kha Life magazine, tsha u vulwa ha mapfundo, a dzumbulwa kha tshikhathi tsha murunwa wa vhusumbe. Maḓuvhani a vhushumeli hawe, murumiwa wa vhusumbe zwipiri zwa mudzimu na zwipiri zwoṱhe zwine zwo no vha hone kha zwikhathi zwi ḓo dzumbuluwa zwi ḓo vhonadzwa zwi ḓo vha nga tshenetsho tshifhinga uno o zwi ita maipfi awe ha kundelwi na izwo a si zwithu zwimangadzaho mudzimu a tshi khou ola maṱaḓulu zwithu zwithihi zwe vha fara mudzimu muthihi o ntendela nda ola kha bodo no zwenezwo nga ene muṋe hezwo ndi luraru a tshi khou zwi ṱalusa lo khunyenaho no phanḓa ha musi mupapa a tshi ya Yerusalemu zwine hetsho tsho vha tshivhidzo ṅwedzi ndi tshivhidzo u fanyisa tshivhidzo no phanḓa ha musi tshivhidzo murunzi wa shango wo khethekanya ṅwedzi
of worldliness.
Amen.
The shadow of worldliness, worldly church has swept across.
Unana murunzi wa zwa shango, murunzi wa zwa shango. Chibidzo cha shango cho swika kha u swipadza. Cheza chothe cha bibili.
The world got in the light of the reflection. Do you understand?
Shango lo jena kha chedza cha u vhonadza. Nani a pfesesa shango lo pfuka kha tshedza tsha ṅwedzi no ḽa swifhadza ḓuvha uno tshivhoni tsha ṅwedzi tshine tsha khou tea u ṋea tshedza kha ḽifhasi tsho swifhadzwa uno waḓa ngomu nahone wa ola zwifanyiso kokotolo u nga wo ralo nga ṱhuṱhuwedzo phanḓa musi zwi tshi tea zwino hezwo ndi atende khaladzi Simpson ho vha u grande Tucson a thi ḓivhi ara khaladzi Simpson a tshi ḓivha ho ngo zwi pfesesa zwenezwo a ri ndo gera zwiṅwe zwinepe ndi tshi itela iwe na dziṅwe notsi u bva kha guranda a zwi ṋetshedza nṋe no nda elekanya zwiṅwe zwithu songo ḓoweleaho nda dzhena ngomu henefho nahone nda zwi dzhia no nda zwi lavhelesa nda ri khezwo henefho kokotoloni ya vhona zwithu zwe nda vha ndi tshi khou sedzana nazwo no zwo vha zwi henefho kha guranda khaladzi Simpson a nga ni vhudza uri zwi kha guranda ifhio arali ni tshi khou ṱoḓa khandiso yanga huno huno ori mini khandiso ya madekwana enyenda vhusiku ya 28 ni a vhona phanḓa musi a tshi Yerusalema u thivha tshedza tshao kana tswikelelo yeneyo ine ya vha nayo ndi tshifhingaḓe vhuimo nahone ndi pfanelo dzifhio tshi tshi tea u penya zwino tshi khou zwi tumukanya zwoṱhe u itela tshikhathi tsha u fhedza tshikhathi tsha tshivhidzo tsha vhusumbe hune wa ya kha u swifhala zwi zwihuluhani zwine murena a khou ri vhudza kha zwi zwoṱhe a zwi kundelwi fhedzi zwine mudzimu wa ṱaḓulu a zwi khwaṱhisedza nahone a zwi amba lavhelesani khazwo no hafha u zwi ṱalusa na u zwi khwaṱhisedza uri ndi ngoho ya vhukuma swiswi tshikhathi tsha tshivhidzo tsha ḽadokiya zwino musi yesu ane a vha ipfi kha tshikhathi tsha tshivhidzo tsha ḽadokiya o vha nga nnḓa tshivhidzo a tshi khou kokonya muṋangoni a tshi lingedza u dzhena ngomu swiswi swiswi litsu ḽi kha vhathu na bibili yo vha i tshi khou amba zwone ukunyera harunwaro bugara kadzina lawe udhara mpapa hoba uchiga chazvivizo zvichisvipadzo chobona dzavo chawo chedza chobona dzavo chashango ndibhibhiri.
Jesus said he was the light of the world.
Yesu uri uchedza chashango bhibhiri yoamba uri ndiene ipfi unolovona dzavo kana kwotsedzwa runwaro ndichedza. Zvino handingatenderi uzviita musi hesu zvichiteya unorizvivona zvichivonadzwa zvichiambiwa ngatutuwedzo pana musi zvichiteya zvichidzura zvosumbedzwa ngamwedzi uno uchisumbedza uri zvidoiteya unokee zvizvi kuiteya. Awa reka rine svisvi svisvilitsu svisvilitsulika vatu zvino ndizvenezvo izvo zvote zviamba mini roima gai rikaawa raifiyo ritsini hani nauuya zvoruuganiri zvote zvine vava nazvo nimbuseredzo nisongo ofa chigwada chituku ndirufuno rwakotsi anu unineya muvuso zvoruga. Zviamba mini mudzimu otomopandekanya chedza kasvisvi neavona achilisi kumedzana murau unga orari urangani usumbedza utava dhuva liswa. Zvikati zvachividzo zvikopera nkangwereni zvikati zvachividzo zvikopera mudzimu kosi kumedzera svisvi humwe petu zviteuraro upedza madzangano achividzo upedza shango. Shango likutibedze zvitsu unovushango wodya zvitsu zvote zvinezvo mudzimu wako amba zone ngazvitsu zvashango nakuambarira kwashango namaitiro ashango nakuchera kwashango ndishango ane vashango vana vatuku nevatadhuru hapasi haya nehanu ndingani ndichiteuraveresa kari nevatu vahulwane ndingedzaniuraveresa murau naone nevemuswapo ringasizviite pedzi rikauraveresa panda husi uraveresa murau uraveresa apa zvonoiteyawo unorikotoda kudiva zvine zvakadiyoiteya unorikauraveresa naiyo awara richigidhimera kayo. Vanji vavudi vatu vamungoa namusi vogaviwa kaemikuva hezvi zvividzo namadzangano vana chivumbeo chauopa mudzimu pedzi vachirandura manda unga Timoteo yauviri ndima yavuraru ichiraro svisvilitsu upofura haisraeri hovo uitera upenyero hwavanda zvino upofura hwavanda ndiupenyu rwaisraeri zvitonga dhuva navusiku limwe siya lina svisvi limwe siya lina chedza unozvenezvo chedza chidhaka limwe siya zvoraroha mwedzi ukopira ngakandire yewararo uno uvonadzwa svisvi lashango uchipofusa chedza chawo ndichivoni karine uri chikati chasvividzo chavanda chopera. Chividzo chikodhirugisera ndikare chichikodhirugisera ndichipinga chautakurerwa nta ngauri svisvi likoperera kava nda uno lidotava husikare kava yudha. Dhuva lochimbira ubva ubva dhuva usvika vukovera uno rikapendera shango yavukovera chedza chingatova chitu chitii pedzi uhumera murau ubva dhuva kalimwe siya neyapfesesa neyararo chedza chikona pedzi uhumera murau ubva dhuva apo hechatomaone israeri mudzimu ovapofudza rwachipinganyana pedzi lone lone svisvi lokusukumedzerwa kashango lavanda lotibosu zvote vanda vadokandekanya yerusalema usvika chikati chavanda chichipera. Yesu oraro uno zvino chopera svisvilitsu likavatu mudzimu kozvivonadza karutombo unga ozvisumbedza kali pasi pana musi zvote zvisatuitei rikazo. Vatu vavudi vogaviwa kazvenezvi zvitu vatu vavudi vatu vamungoo unga Mariya nayosefa vova vana mungoo ngamanda neavona vachierekanya uri ova anavo yana ova songo ravo. Mariya nayosefa neadhiva musi vanta chimimani yesu ana minwaya fumbiri vaerekanya uhumburera uri ova navo pedzi ova songo ravo vatu vavudina musi vaerekanya zvizvitii vararo hava vatu Weto dzangano kakore ya zvidzi. Hava vatu kaya madzangano. Vaerekanya uri. Vakuita zvitu zvone. Vakuhumbura uri unavo. Musi vasongoraro. Abo na vatu vanji vaerekanya uri unavo. Musi vachikadana na mureri. Na mwara dzina lavo kabhuku. Kwedzi ova songoraro.
Many people thought when they were sprinkled.
Vatu vanji vaerekanya uri ngevashasva, varwerwa chigando, varovedzwa dzina lakotsi muRome yemuketwa, vacherekanya uri ova navo, ndi vatu vavudi, Maria naYosefa, vova vatu vavudi, fedzi mafungo, hova uri ova siho henepo. Nisongombera chitu nechitii, chedzani mini, lokwatisedzwawo, ifila mudzimu loambiwawo, ndani ya Yesu auna chedzani abona. Ningasibo nechele lifasi, nga chitaitai. Zijia ifila mdzimu lobo na zwao, murwa. Buwa wabatu wabudi, labele sani mungoa ifilawe, urilo kunyelani. Nanu limuose Maria amba. Shuno kabo inu batu wafunea oba katolika, atiluna weinu, atiluna weinu, ndi system ine nabakayo. Unoboini wa protestantsi, stuziti, ni system. Maria meamzimu, wanani, mutukana wa mingua ya fumbiri, wa mruwa wawe ene mune, atia umubea ngonani, ahuna chipinga na chitika bibiri, Yesu abiyabi za Maria mme awe, obasi mme awe. Angaba ani meamzimu, obachitoba mumbero, fezi ya aishumisa udakalipasi, uri abona dzekalipasi ngakamumbere auna nechitukaye na ruti auna na rumwano na ruti rero abuya rwari mme
notice how Mary so wrong
chan jero ri mario boka kahani fidzi fila wolo kunyera ngamanda uri kaye musi omuwana tembeleni akayafume mbiri achiko amba na boratheology.
He was astounded them as a 12-year-old boy.
Abakai dzasamtuka na wamingwa ya fumbiri. Hongo vuya ayana chikoroni. Kana arazora ro, arina rekodo yazo. Pezi mtuka na wamingwa ya fumbiri, achisumbe zabone. Wene batari tembeleni, ngabutari hawe.
She said, thy father and I have sought thee with tears.
Arkotsi yao nane, roto odari chirira. Kotsi au, mme, ene mune, achitoda uri, uri, kotsi au Yosefa nane, roto odari chirira. Ori minikae, kani anijudibu uri, nitea oba nikamushumu wa kotsi yanga, arari oba kamushumu wa Yosefa, nimusi achitoba kupata zinduka na mabengere au bada, pezi oba simuro Yosefa, nikamushumu wa kotsi yanga, achikakura hezi zidinominationi na miku wana sujine na suifa ni abona.
I'm about my father's business. Correcting these denominations and creeds and things I hear.
Ndikamushumo wa kotsi yanga. Hongo vi atanganedza uri Yosefa oba kotsi yawe. Pedzi Maria oraro. No arembulichira murao naone amuvendira.
She said your father and I.
Ari kotsi au nanne rotoda. Ari ndikamushumo wa kotsi yanga. Achizvedza uri Yosefa oba kotsi yawe. Maifi yavo kunyerera ni abona.
But Mary and them.
Pezi Maria na benebo, wava chikoto zuhumbulele, zoru ugani abona, uruzoba zumini, o waleo, o omboraro, wava chikoto da usumbeza, panda hoi chipena zuimwe uri, uri ova amusazi oraro, uno a, ngao ita izo, akwashakanya mteo pasi ya butanzi hawe. Murawamu si otanzele urumurungwa odakai, uno ari udova mutu watobele, naone wapeba murwa, usadhibi munna, murobe guawanga msizana chipofu. Uno hapa panda asa nirdini, uri Yosefa kutsi au hapa, na ane roto oda.
And that 12-year-old boy said, I'm about my father's business. He rebuked her. That isn't my father.
Uno hoyo mtukana wa mingwa ya fumbiri ari. Ndi mushumoni wa kotsi yanga amukaidza. Hoyo as kotsi yanga. Bonani chibidzo na musi. Cho hwari yanga dzikoro na zviti zva shango. Zvino zvosvipara. Mudzimu komukaidza. Yesu ngo vhamuvidza mme. Lingu duba oda umudarela mitangano ni yawe. Duni ngao ii mumutu wa verari. Nda mitangano hapa. Me au na baratuba uvuli ndere. Arme anganinyi. Baratuba nga ndibonyi. Arabele saka bafunzu wabawa uno are. Habo baneba itarufuno na kutsi anga. Ndime anga. Muratu wanga. Karezi anga. Na zingwe. Hezo ni zine abasone.
And at the cross. When he was dying, he said to John,
Kachipambano musi achikoufa, o amana Yohane mufunzi wa mtuku ari, wona me au.
Woman, behold thy son. Son, behold thy mother.
Musazi wona murwa wawo, murwa wona me au, ni awona. Hongo vya diviza, ene mune, oba si murwa wawe, oba amurwa mzimu. Oba shitoba mumbe.
This is a house this morning. But it's not for church.
Ino ndi ndu ano macheroni. Pezi asi chivizo. Chivizo chika ini. Kristo. Mwia wafawo odzula wenepo. Utangana petu ngeta duru. Ni Kristo asi ndu. Ndu ndi abudi. Iko vule za ndivo yayo. Pezi ito shumiso asa petu hautangana hone. Maria oba shitoba mumbero. Ye aishumisa udakalipasi uditalusa ene mune mukatia batu. Asi mme amzimu munga inundu. Isi chibizo cha mzimu. Ito shumisero zenezo. Ei, zino kona ninjizi ereka nyanga uraro batu. Batu babu udibanga o Maria na Yosefa. Vairekanya uri unabo. Vachi ita Yesu. Pezibunga boba boraro zila. Boraro na zino. Vaka poso. Bwede kanyoru baba banaye, pezi baba basa muraro, pezi musi bachirobezwa, batu bangaba bo erekani. Oh, ndo mutanganeza musi nichimujia na wanendarobezwa, asi ezo, usikaifilo ambiwa ulichi dibona zalone line. Pezi banangiwa, nirimini nga cheza zwino, ndo ambesa zwini nga swisi, na wanendo peza hafu ya chipinga changa, hafu vaka ili ya ufuminti. Tunakari ziremburuse, sisilitu likabatu. Tune nirimini nga cheza. Ori sisilitu lidova kabatu. Wezi udova na cheza. Vua. Una uwa na chere. Gauri cheza choda. Ungaba hani na swisi na cheza. Ziti opande kanyo. Unondi chitu chitipezi chine cha swipande kanyo. Ifilobo na zwao. Lipande kanyo. Lizisu kumeza kalimwe siyala. Hapa ndi swisi kalipasi. Wezi musi ifilobo na zwao la mzimu. Tuvalela ambiwa urilive hone nga ifi. Li adi sumbeza. Swisili shabela kalimwe siya. Unahezo ndi zine zwa kwe iti ya zinu. Swisili kwa dipande kanya na cheza. Tuno kachivizo chona inguwa cha ino awara. Chine, ringa zura kaso neso sa wazi awara. Wezi ndere kanya urunono amba ure dana usika nichi festesa sine. Jine rungwaru lo amba. Musi nichiri, swisili tulikabatu. Shalom. Hey, God's peace. Shalom. Muraro wa mzimu. Muraro. Muheveru mwe na mwa wakuma. Musi ya chitanga na mungu. Shalom. Nga mungu maipi. Macheroni abudi. Mzimu abe na inwi. Muraro wa mzimu chimbele na inwi.
It's a good morning. How do you do? It's breaking day.
Ndi machoro ni abudi, huitaani, tuvali kuhucha, chivizo, ni sisi kabatu, pezi ni machoro ni abudi ka chivizo, Kristo uko vone na bukatiashu, shalom, munaro, hallelujah, shalom. Musi richivona sisi lichikobera, sisi panda, musi lichicha, riashdivori na redzimasa siyo nembera, ntange udivaza duva lidao, ni zenezo une na redzimasa siya peni.
It's the going between.
Ndi ukaukana, abukati, uzero basisi panda musilichicha, usipara huwa verera, mwezi ya kundero bonechera, usipara huru panda musilichicha, ninga urucheze chikusukumeza swisi, pezi nare dzimasase ya verera, naone ari machole ni abudi, shalom. Ndi ene ono yobukati ashu ifila wali kotaruswa. Shalom. Tubali huru litini na ucha. Musi machoro ni achitocha. Wa uyanga usaperi. Upenya na one swabudi. Musi bana nguwa wabu achidokubanga na hayani havo. Seri ya rutombo. Musi mbaro ichidobi zerera ngeinta. Ndi dobandi hone. madzina ashu akabhugu yawe rudova rihone shalom macheloni yabudi mulalo kha ubeka ini swiswili ko dipandekana lone line kha chedze mudzimu uli ita uri liralo chedza chiko zwi ita ni avona chedza chiko dikokodza nga maanda u swika hune swiswila kuvangana lothe vo va na chikhala tsha u ṱanganedza huno a vongo zwi ita ngauri zwo dikuvanganya huno va ita hezo nga u kuvanganya tshivhidzo na khoro ya zwivhidzo na u tshi kuvanganya na swiswi ḽa u sa tenda ngeno vha sa tendelani na luthihi fhedzi vha khou tea u ya u shumisana u ita uri vhusiku vhuḓe kha vhathu Yesaya furati ya u thoma iri vuwa nahone u vhone tshele ngauri tshedza tshoḓa kha iwe vuwa nahone u vhone tshele tshedza tshoḓa ipfi tshedza tsho khwaṱhisedzwa hafhu tshedza tsho khwaṱhisedzwa hafhu ipfi ḽa mudzimu uri ni kone u vhona mudzimu u vhona dzoka kha pfulufhiso yawe ya tshedza tsha ḓuvha kana ipfi ḽo netshedzwaho kha tshino tshikhathi ni a vhona hedzi pfulufhiso dzo itelwa ḽino ḓuvha hedzi pfulufhiso dzo ambiwa nga vhaprofita na nga yesu ene muṋe nga ḽino ḓuvha mudzimu nga zwifhinga zwo fhambanaho vhaiveru ya u thoma mudzimu nga tshifhinga tsho fhambanaho nga nḓila dzo fhambanaho u amba na vhokhosi avho nga vhaprofita fhedzi kha ḽino ḓuvha ḽa u fhedza nga murwa wawe yesu khristo ni a vhona tshedza tshihulu tshine tsha ṋambelela sogani tshe tsha vha tsho ralo zwe mushatutshela egipita o ṱhonifha u nyadzwa ha khristo sa lupfumo luhulu fhira ulo lwa egipita ono ḽa mutiwe a ṱangana na saulo nḓilani yawe ya damaseka tshedza tshihulu tsho ṋembelela phanḓa awe tshila tshedza tshithihi kha vhunthihi ya mulilo saulo ene sa muheveru o vha nga si loshe muṅwe muya kana tshiṅwe tshithu kana a tshi vhidza murena kha vhuimo he a vha khao a ri murena ndi wenyi a ri ḽine yesu
Jesus said, I come from God and I go to God. That same light has come. Amen. To what? To manifest.
Yesu uri ndi bva mudzimu nahone ndi vhuyela mudzimu. Icho tshedza tshifanaho tshoḓa u ita mini, u vhonadza, u ḓivhisa kha vhathu pfulufhiso dze a ri itela kha ḽino ḓuvha. Tshedza tsho vhonadzwa tsha ḓuvha, swiswi ḽo swifhadzwa. Musi a tshi ḓa, o vha a tshedza tsha ḓuvha. Mesia o vha a tshi khou tea u bvelela. Uno oda kokotolosa zwe mudzimu amba uri u ḓo ralo uri u ḓoḓa nomusi a tshi ralo o vha a nnyi tshedza tsha ḓuvha uno tsha sukumedza swiswi uri liilwe nae nga maanḓa na izwo ndi zwone o tea u ṋea vhutshilo hawe uri tshedza tshi ise phanḓa tshipenye o vha a tshedza tsha ḓuvha fhedzi ngani ngani o vha a tshedza tsha ḓuvha o vha a ipfi ḽo khwaṱhisedzwaho ḽo ambiwaho ḽo vhonadzwaho a zwi fhiri u mudzimu uri kha heḽi swiswi vhutswu nzwinzwimana shango ḽa guru ḽe ḽa ima hafha ḽi si na tshedza uri kha u vhe na tshedza huno tshedza a tsho ngo vha hone u swika heḽo ipfi ḽi tshi vhonadzwa zwenezwo ha vha na tshedza uri hu ḓo ḓa mutshidzi mesiya na zwenezwo a zwo ngo vhonadzwa u swika a tshi ḓa u vhonadza pfulufhedziso uno musi a tshi khwaṱhisedza iyo pfulufheso o ri ṱolani maṅwalo ngauri kha one elekanya uri ndi na vhutshilo vhu sa fheli uno ndi one ane a ṱanziela nṋe vho ri a ri ḓivhi hune iwe wa bva hone ri vhafunziwa vha mushe a ri arali no vha ni vhafunziwa vha mushe ndi musi no nḓivha ngauri mushe o ṅwala nga nṋe ni a vhona o vha mbonalo o vha khwaṱhisedzo ya ipfi ḽo ambiwaho ḽa mudzimu nga mushe
God has come on the scene.
Uno namusi sa izwi ri tshi khou tshila khalo, mudzimu o ḓa vhuponi u khwaṱhisedza na u sumbedza pfulufheso dzawe. Ngauralo ndi tshedza tsha awara, ngauralo ri nga vuwa nahone ra vhone tshele. Tshedza tsho ri penyela namusi, ipfi ḽi khou vhonadzwa. Ndi tshedza, unga itsho tshedza tshi khou penya ndapo, u vhonetshela ha ḓuvha, ano matsheloni. Heḽo ndi ipfi ḽo ambiwaho nga mudzimu. A huna tshiṅwe tshithu tshine tshi nga ḽi ṋea tshedza sa itsho. A huna tshithu tshine tshi nga zwi kona. Tshiṅwe tshedzavho tsha ḽifanedza, tshiduga zwituku tsha dzima, na mavhone na zwiṅwe zwoṱhe, fhedzi izwo a zwi kundelwi, ngauri ndi ipfi ḽo ambiwaho ḽa mudzimu ḽo vhonadzwa. Mikhuva mutuku ya zwa denomination i ḓo thuthubisa ḽivhone. Uno ya thuthubisa ḽivhone. Uno ya tshinyadza fuse na zwiṅwe zwoṱhe. Fhedzi ipfi ḽa mudzimu a ḽi nga vhuyi ḽa kundelwa. Ḽi ḓo vha ḽone ḽine tshifhinga tshoṱhe ipfi. Ndi khou ofha uri ndi khou ya u fhirisa tshifhinga zwituku hafha kana zwi ḓo vha zwo luga u isa phanḓa. Uno nda fhedzisa uno mulaedza zwo ralo zwo luga. vuwa unoubone chede ngauri chedza chodaka ini ifi chedza chokwatsedzwa ndira iyote sazve mudzimu ova azone Yesu Kristo ova ambonadzwa ifi la mudzimu lwambi wawo chedza chaawara Yohane munovedzi ova chedza chaawara ova chedza pana musi Yesu achiva chedza muprofita Isaya ori ifi la muhwedi sogani rugisani ndira ya murena noni kunakise ndira yawe Helo lova li ifi loambiwa la mudzimu, lova lodzula henepo, lova lisatudha vuchironi, Maleakhi, muprofita wopedza, mweya madana mana panda musi zvichiitei, ori vonani, ndidoruma murimi wawanga pandanga, urikisa ndira murene. Hapa abva mumwe sogani asina dhinominesheni, asina mikuva, asina taruso, kwedzi chedza chavo chomutarusa, ifi lomutarusa. Vari ndiwe Mesiya ari asinne pedzi ndiipfi la muhwedi sogani rugisani ndira ya murena Yesu ori nochimbira kachedza chawe ova chedza chipenyawo naone chibonecherawo lwachikara nyana ngamini usvika ndira yechirugiselo zvinozo chedza chawo chadzima ndingasichimbire kayacho chedza voini vabhaptisti hechi ndi chedza chaawara chedza choodha vhuwa unonimonechere ifi chedza ifi ifi lovona dzola mudzimu lotaruswawo ndichedza zvino miniya namwamuso worarivana nawo rivana zvinji zvine ringaama ngaapa mukati kubva kasvisu yakachedza kudivadzwa chedza ubvera mukati bedzi zvino rikotoda uchena twii kamwamuswa zoruga mwamuswa mwamuswa miniya ngavo kudisapuripeluliswa ronovatsini ngamwamutii ritsini ngaduva litiupira mulova ritsini ngawara ntiupira sorava rizone musi ndichitoma yafumitanu miniti yafumitanu yaka iri yafumitii ndiyavufumitanu yaka iri yafumimbiri ritsini ngawara ntii ari riraverese murau riraverese panda niavona o muna wanga mwamuswa au ambi uvhura siyata riliswa hai munga mumwe munna nga mamwe macheroni ndozvipfa munna uvhuwa otavanya unoatuwa jia kuranda avuya murahu unoadzula pasi avuya minenje yawe katafura aambara maengeresi yawe atomovala kuranda mufumakadzi wawe anda achirugisa vuragani ari john chimwe chiti chiswavo ari hai ndizvitii zvakare hutova na vatu vaswa ee ndizvone vavurai uchipa na zvimwe zvote mumwe muthu ozviita ni avona go asi uvhura siyata riliswa ndiuvhura ifi nivone zveifi lapurupesa namusi nivone zvine chedza chaduva chaitiya uva zoni zvine rafanira uita kaunomwamuswa asi humela murau kamikuva na zvimwe umela murau kadzidhinominesheni dzakare asi humela murau kadzidhinominesheni dzakare bedzi ndiuremburuchera kaipfi nivone uri ndichedzadhe chine chatiya ubonechera namusi o chividzo remburucherani kaipfi humelani murau kaipfi putedzani svichione tucherani ukwama zviedza zvamudhagasi niavona zvamafanedza zvoitonga muutu remburucherani kaipfi lawe naone nivone pfurupeso yanamusi unozvenezvo nivone zvine pfurupeso yavazone naone niraverese taruso musi ichikwatisedzwa zvenezvo ni adhiva ara nikachedza kanai vonani zvine pfurupeso yavazone ushandukisa masete ari kana ushandukisa kalenda hazvishandukisi chipinga vatu vanji varizoruga mwaa wakare wopira ratani kalenda yakare yanyenda kusiku unonive imwe mwamuswa hezo ndizvine mwamuswa waamba kavo kanne ndikotoda uvona zvopurupedziswawo kalino dhuva ndikotoda udhiva uri chedza chaawara ndimini uri ndikone udhiva uri ndichimbira hani kacho ndikotoda udhiva hune ndakochira hone chikati chine ndava kacho kukure hune ndava kaho ndirani unga paulo oraro ndingaima ndasvitoporapo ndichihangwa izvo zvitu zvopirawo zvino ndigidhimera karuswayo mbidzo kurwane kataruso yokunyererawo musi chipinga chote chichidoperera kauya ngausaperi musi yesu achivuya itani sezvadhavhidhi aita veyani mumachero anu zvanani zvawe nisongoraveresa kachimwe chituvo bedzi veyani hanu dhavhidhi apa ori chipinga changa chizvanani zvawe nozvirimu wapa kapisarema heradzivara hone yafurati mbiri chipinga changa chikachanda chawe ndiene tombo langa ndiene nyi odzumburwa kanne ndiene ngoyo dzumburwawo chipinga changa chizvanda nezvawe Amen. Oh, nene, keso henepo. Chipinga changa ndi chawe. Ndi wawe, ndi chanda ni chawe. Nga uri ufara chipinga. Ati divi zine umachelo hafara. Kizi ndi azdiba uri ufara umachelo. Nga uraro uyo ane hafara umachelo ufara nne. Nga uraro ngani handi chitia uere kanya. Nga uzudzanya izi, izo, zimo, uitela nguwa musa. Ndisoko dhivea, zandani zawe. Na chimbira sazo davita ita. Chipinga changa chichanda ni chawe. Ndia dhivori mzimu ofara umachero. Davita ongo dhivori umachero hoba uhani. Wezi osu dhivori mzimu una umachero. Ati dhivi uri umachero ni mini. Ahuna na mti washo ane araro. Wezi riasu dhiva uri ofara umachero.
Patience.
Ulindera, ulindera. Vangwa vashuri ashika ka uraro. Vamwe vachuri ajaya, ndirekanya uri vatu vanji, vavudi voita zvenezvo, nisvikakaka ujaya ngamanda, nikotoda uraro ni avona, nikotoda uziita nga ini munhu. Unovaratu vavashumeri, ni azdiva ubva unoenda koamba one, voini inotecheresa ukainoteipi, ndikoamba na inwi, usika ichi chividzi chituku apa, bedzi vatu mona na shango.
Many men go out impatient. But believing as the time is near, you try
vatu vanji vayanda, vasa koni ulindera, bedzi vachitenda uri chipinga chitsini, nilingedza uita chimwe chitu ngomu ano, rindera ni kamurena, ulindera ni manda, arani na ulindera ni manda. Ni manda arani, habo vane valindera kamurena, vado vuseredzwa nungo dzavo, asi habo vane valingedza uya panda murena. Habo vane valingedza ubudza murena, murena ni azvidiva uri ukotoda ndichiita hezvi. Unobugara kamudzimu ndo nisongo ita hezo linderani kamurena. Bibili yori, habo vane vanendera kamurena, udo vuseredza nungo dzavo. Zojera mudzimu mimwaya zvigidhi, uvhuredza purifeso yawe ya udha, hamuchidzi, bedzi erwani, ova achizvidiva chipinga chote, uri zvidoitira rini.
There were many people rose up and tried to be Messiah.
Ovana vatu vanji vovhuwa uno vanengedza uva vo Messiah. Zvibidzo zvinji zvoringedza ubveredza vomesiya, bedzi mudzimu ovana chipinga chotudzanyirwawo mesiya wawe, ova songojaya neavona. Unonga chipinga chahezvi osumbedza kachaka inji dzamesiya, odzisumbedza kubva kaAdhamu kusvika kamesiya, Adhamu wautoma naopedza, mumwe wavo ndiwashango, uno mumwe ndiwatadhuru. Mumwe ndiwakalipasi naone mumwe ndiwalitadhuru, mumwe otsera pasi achibva tadhuru, naone mumwe obva kalipasi, bedzi mesiya opurupedziswawo, odyiya mimwaya zvigidhi uri azvivhuredze. Zvosumbedza kaYosefa kwakotoro zvavazona, Yosefa obonadza ene, Davhidhi obonadza ene, musi Davhidhi akosi yorandurwawo, agonya nta achikwara, naone aravirisa murau, uno ayera Yerusalema, sakosi yorandurwawo, hoyo ova aYesu kaDavhidhi. Ono pera mingwaya madana maro, a imange Yerusalema sakosi yorandurwa ari, Yerusalema, Yerusalema, no kubatedza hani saku ichiraro kasikukwa na zvayo, bedzi usitende. Laveresani ka Yosefa, obegwa vukati yavakoma na vawe, vokotsi, wisi wopedzisera, tsini na wopedzisera, Benjamin oba wopedza, bedzi murao wopedzisera, ni abona murao hazo. Avengwa nga vakoma na vawe, afunwa nga kusi awe, ova chivengiwa nga uri ova mutu wa chimuye, ova chikono utarucheza miloro, yova iyo nekokotoro, ova chikono mwana mabono, amba suzine zwa deite, unovamu venga, arengiswa nga maseta afuraru. Yeso, vova wachimuvengera mini, vomu viza berese bulu nga uri ova aifi, uno ifili ya kono utarukanya, gere kanyo zirembiruni, vomu venga, unovamu rengisa nga maseta afuraru. Oposo mlongani, Yosefa oralo, abonela saufao, jasi ya weyo dalamaropa, saya mrao, unga nguwe ya Yesu, ya weyo dalamaropa, ya viswa kachipambano, nguwe ya aambara, utarusarufuru awe. Pezi mzimu oita minika Yosefa, omu visa mlongani, amuduza kachanda chaula cha farao, uno auna mutu we abachi ngabona farao, buwa abachi bwona Yosefa pezi, uno musi Yosefa achitucha na famo. Parapara zorira, naone ndivazo ya itwa, magonote ya kwa dama, Yosefa uko verera. zvitu zvifanawo Yesu obviswa mulongani henepo yava chidziwa saofawo naone atakuswa huno adzura kachanda chaula chavuhosi hauna muti onomona mudzinu bedzi mubhegwa aete wakoti nomusi achibva henepo parapara idorira naone magona ote atogwadhama nandimi dzote dzidobhura neavo nandi ene mukororo wabvelera raverisani zveigipiti yaita zvila yotyidza shango lote gomero labvelera ngauraro zvidoraro kauvuya murwa wamutu magona magona ote adogwadhama nandimi dzote dzidobhura kaesara ene osumbedza hote kazvifanyiso bedzi mudzimu odiva kokotoro uri udoda rini ozvidiva kokotoro udoda rini husina ndava uri hova uvangana murawa hezvo ova ana mesiya wawe ovasumbedza kazvifanyiso zvezvo zvava zvichikoudha hunga orisumbedza kokotoro zvikati zvasumbe zvachividzo zvine zvadhodha kokotoro zvearisumbedza uri zvidobverera musi achifunga chila chedza ntapo kanzumburo yazvo usumbedza shango musi achiruma varumwa vasumbe uri vadzumbure varumwa vasumbe vevave pasi enepo huno asumbedza zvisarerawo murumwa mumwe namumwe achida dhuva limwe nalimwe naone achidzumbura zvosarerawo zvelutasiya nazvewesilasiya nazvependekostasiya zvote zvoimerwa ngomu enepo nokaa chifanyiso chimwe nachimwe namurunzi washalomu huru yehovha yahweh niavona kokotoro oziposa karutendo huno ula muchini wazvijiya chinepe niavona ndirivuwa murenga shalom muraro nisongoneta yesu pano chedza chavo chihuru choda karine naoneri achirivuwa ei ipfi lavo chipiri chihuru upano namusi uko dhivonadza ene mune achiita zvitu zvitii unga oita zvilakare zvitii achiita zvitii rizvivumbiwa zvachipinga ene umudzimu wauya ngausaperi riringedzodikombechedza riringedzoita chimwe chitu chopambanawo o hezvi zvitoitiwa ererwani uya zvidiva zvote zvikoyauitera nauzoraro mutendereni azviite tanodhinekedza kaye raverisanini tauno nivone chaerengadhakaro vamurena udhiva uri nova wamashudu mato anobhonyorowa naone avona lino dhuva kulupereni kayo uitera vumachero nomuvona chikwatisedza ipfi lavo madhuvani opirawo uyo ani akwatisedza ipfi lavo madhuva opirawo naone aita uri hezvi zvimwe zvinhu zvote zviitei kokotoro kawara ine rakuchira kayo chimwe nachimwe kokotoro kamonedza wamurumwa wavusumbe ozvisumbedza zvote taduru kalipasi naone azviita uri zvidiviwe ngandira taru uri usave naposo ererwani opuripesa uri udovuya hapo haleluya helo ipfi lodikwatisedza ipfi lamudzimu lopfulupesiwawo kamimwaya zvigidi zviviri yaurindera udosvika ngachipinga nisongoneta udosvika pano vunga okwatisedza ipfi lawe kachikati chimwe nachimwe zvikati zvachividzo zvisumbedza chitu chifanawo naudzumburura hamurena washu ngamonedza wavusumbe nazvimwe mudzimu achikudzidzumburura azvivonadza naone azvisumbedza nongomo mukati yasvi namusi odzisumbedza ene mune uri upano narine nausumbedza naukwatisedza ipfi lawe ngauraro udoraro hudova mwana mwagidi vaurane vadhova vatuku henepo rwachote marwadzi adopera naone rufu aruchadova honi vadopata ndu unovadodzidzura vadotava muse wandirive unovala michero wawo avangatavi huno mumwadzura murwawo wazvijiya murwawo udova akochira nga ene mune hangatavi huno mumwe ala afa huno mumwe muti azvijiya bedzi udochira nepo hemen tarero nangwana zvidola zvote huno ndau idola matsinde agorovu ngambohwana naone mwana udolisa umona henepo hudovana kutaro hudovana ahungavi na chitu chivaisawo ridoshandukiswa ubva kazvine rava zvone zvino uya kachifanyiso chavugara chamurwa wamudzimu chine achirovi minwa aikoni mukwama nyaruwa aikoni muita chitu utova murwa wamudzimu asafiwa ngaurarori adhiva uri richipingani chaupero rimapandeni hezvi zvote zvotaruswa roperawo ngaurarori zvidotaruswa hapo zvino vumachero obufara ndidhiva ani uri ndirini hune akuvuya ndirini hune akuvuya atidhivi bedzi udosvika pano izvo ndizoni ndirini une adoita hezvi nahezvi ndiri une samba ladobva kalipasi ndiri une dzimbo naro dzavudi dzarufuno rwamudzimu dzamiriyo imawo afa naone chipenya namaruva nazvimwe ndiri une zvadoaruwa zvisafi atidhivi pedzi zvidoraro Ndirini une ubonadzo ambiru dzavana dzitama uchira na zvibhadhera na madhokotera na miaro na ulira na utungufara zvidoguma lini kaubusa huru haYesu na mimwaya chigidi ya Shalom. Ndiri une nezvadoraro atidivi ori zvidoraro atidivi uri ukoya uzvitisa hani bedzipfilaulo ambiwa ulidhokotsedzwa musi dhuva lauruka lichidotava na podzo kapapa dzawe. Unochipida chapodzo hapo achingavi podzo ya nama sazvinenerekanya sauri mumwe mutu una vurwadze unobudobviswa kavo hezvo ndizvine akuita zvino kachifanyiso pedzi chivumbwa chote chidoshandukiswa hezvi zvifawo zvidoambarosa chafa hoyu wamadhuva udotamuchera kauvuswa amen zvoruga zvidova hani atidivi pedzi zvidovawo nenepo. Ndiko aluwa nemune unonwa aramure na tendera na chilosika kadzarati dzaramba mai ndidova ndina mimwaya futanu tanu mukara pedzi atikuraveresa ka atitodo humela murau kauva mutukanavo ndiko todo kombetshedza uyaka ulo luswayo mutangei uitira ndivoenda dhela yone ndina mimwaya uiyera kaya furaru mini zvino ndoima murau yei desike ubva ka mutukana mutuku wa mimwaya fumbiri mini uyera kaya fumbiri ntii mimwaya fumbiri mbiri ndoringedza kudivadza hoyu mureza unochipida chimwe na chimwe chanungo dzanga ndochiisa kavo arani machadanga aima na mabudzi anga chena naone atuvuwa atiravelesi murau kaezo zvidovuya kazvo hapo. Ndikuraveresa panda kauchadhuva une ipfulamudzimu lokwesedzo lari na vudzina litii latoo yawo alingarovi naone ndidolivhusa maduva neaupedza ukoyo zvita hani atidivi pedzi ndipfulupere yone mwamuswa atidivi zvino wofara pedzi ndiyazvidiva uri o ufara helo ndipfulupero la mwamuswa line ndava nalo arali avuya amen arali asivuya ndidoisa panda na ushuma arali amuponyisa ndipfulupera vumachero kaye atidivi uri ndichitudhe ndidozvipfulupera kaye nomuvona achikwatisedza ipfi lawe ngauraroni azvidiva uri zvikoya uiteya ipfi lawe niri mukomana Branham izvo uzviwana hani zvoruga irini ndini nengerekanyo rwaminiti nani adhiva uri mbira ndimini ndiazvidiva uri ni araro ndimuzika ndinditambya niavona vatozvitamba zvino voini vana vatuku ngauraro nindopfesesa nihayerwa ngeingei chikoroni ndiyatenda nina ilambira tuku yarashiya ndichitudhe chimwe chipinga varidza ngoma niyadhiva uri zvividzwani na asione uyera kaka chinoni chamuromo munapfu chituku niadhiva hezvo zvijena pasi madhakani unovava na upembera vachiridza ngoma na zvimwe noni zvipfa zvote musi nichiera kamutevetsindo musi vachiitamba ndohangwa dzina laizvo Petro na Tarero hezvo ndizone Petro na Tarero zvino hezvo ndihezvo nimbira yarashiya niyavona avararo avana situku zvivimbe situku zvaupfupa vachimona vachizviridza pedzi vazviridza kadhiromu zvenezvo uno aita dhiromu na miungwa na zvimwe liazviridza liazvitamba ngauraro nindopfesesa zvine mukomana Branham akuringedzo waamba niyavona.
The scripture is God's symphony. Yes. Amen. Hallelujah.
Zvino kavo ini vaurwane rumwano nemutevetsindo wamudzimu ei haleluya mubveredzi pedzi udiva zvine zvatoamba zvone nahone uzvidzumbura kahavo votecheresawo vana dzangeriro laudiva zvine litambya lavazone pedzi nidoteuranga udiva mbira niavona azvituva chitu chine navona pedzi ndiyone ndiyone chanduko utumanai pfilamuzika zviyaposa chimwe chipinga zviyanga hangei ndira rwachikaranyana kumwe kuri dzerenyana honopera chipinganyana zvashanduka zvote ndimini kavo ini vane aningazvipfesesi kana vasadhivi chitungazo vasina dzangariro kazo zvitova uvhiringana noutanganana pedzi kavo vane vadhiva ngazo vakuzviraverera vayadhiva uri zvikoudha haleluya. Ngauraro rina hezvi zvipinga zvamitevetsindo yamutevetsindo waipfula mudzimu une litambya lote lashanduka voini nisina dzangariro techeresani iyo chanduko niazvidiva uri zvikosendera tsinhu nipfanga handira ine ngoma yakurira ngayo amen nikotoda chimwe chitu chichiitee niyazvidiva uri hendi chanduko niavona zvikoya ututubva ngaminiti zigati niavona unonikuraveresa nazvo niyakona uamba ngandira ine ngoma yakurwa ngayo
God.
O mudzimu arani chikona upfa ngoma ya upedza zvino arani chikona upfa mungu wa muzika wa ipfila tadudu lichidimbera lone line uno zvidovhuredzea madhuvani a upedza mbira ya litambi ya lihulu la mudzimu ine akotamba chimbira umushandukisa mbira yawe mapendeni mubveredzi na havo vana dzangarero techeresani chanduko ndi zvenezvo pedzi hezvi zvitu zvizi zvashu rikotecheresa rikoraveresa chipinga chimwe na chimwe chine abonara chimwe chitu chiaitea ribona chipinga chichikosendera ribona muraunge asikare musi izvo zvikati zvachividzo zvichiorwa rikotecheresa rozvivona uruzova zvindirani naipfi zvichirwa naipfi honopera chipinga nyana hoitea mini abvera henepa ene mune uno azvikwatisedza rifaipfi lichiraro uri madhuvani amurume wavusumbe kachikati chachividzo osokori mulaedza wa murumwa wa musumbe udova mulaedza wofedza nazvenezvo ori wanangei kanzumburo ya pfumi madhuvani amulaedza wa murumwa wa musumbe zvipiri zvamudzimu zvidokunyerera fundo la musumbe lidopfunuluwa zvidovaonenepo unonga chihadhu musi zvichikoiteya habvera bhono lari iyatuson posho kuru iriiteya nga ichichipinga uri kukonopfesa ropera una udiva uri zvorumerwa zvotodzinginisa lipasi tsini na uraro veni note niyadiva ngazvo zvikateipi mumwedzi murawo hamusi zviteya zvenezvo zvaiteya zvenezvo zvabvera karutombo shalom ndimini ndiushanduka akuridzere yone mbira zvenezvo chimwe chipinga oamba nga mukokodzo wa vuraru uri udodisa hani ngahendira zvenezvo ngaudiva mbiru uno hatevera ipfi loambiwaro yesori nidoita zvizvihuru upira hezvi ngauri ndiyakotsiyanga yohani yavuna mishumo ine ndaita nainu nidoitavo naipirawo hei ngauri ndiyakotsiyanga mungandoamba sikale musi mariya chiringedzomutarusa zvamurova yosefa omukakurura maipfi yavo angasivi yakunderwa oraro matadhunona lipasi zvidokunderwa pedzi maipfi yanga angararo musi richipfambira chirira ichishanduka ichitodoshanduka ndichipinga chautangana rearimuwa musi achitoma uuridza norovona mishumo ine ndaita nainu nidoitavo uno nidoita mihuru mihuru ozvipfupfedzisa riyavirero rizvidoraro hani pedzino zvirimuwa musi achiita madhembe awe automa odyiya madhi uno aashandukisa ava vheini naizvo ndizvone odyiya madhi ane zvikagara uri limudhuva ova achinga va vheini bedzi ova madhi urangani hazvo nomusi achikanzwa zvigidhi zvitanu oita mini odyiya chitu chechava chinga madhi odyiya kove yehavuya yatara nahone yabhegwa ubva kagumba uno aingwatekanya neimwe kove yoaruwa uvatsiko yeavaitsiko yapfuma odyiya vuroto toma unga uva gorohwo nawo nehova umbeyo uno hova vuroto uno angwatekanya ubva kavo vuroto nawo netsiko yatoengedzeya pedzi pedzi madhakani ovo usina chitu henepo chausika chisindi kazvive hone uno zvava hone husina chinhu chaungwatekanya ubva kacho ndimini yesu kristu mutii niavona zvitu zvihuru upira hezvi udoita ngauri ndiyaakotsi yanga husina chitu chosikiwawo nachingwatekanya huno naengedza tsiko bedzi utosika zvitwii zvichisumbedza uri ndiene yehovha zvashanduki waima murawo ngei huno ari kauve na uno zvava hone ipfi lavo lova lovonadzwa musi achiitwa nama kalipasi odya tsiko yavo yapfuma aingwatekanya naone aengedza pedzi zvino kano madhuva opedza musi achitsera pasi ukati yacho chedza chitiche chatsera pasi chari kauve na chedza niavona otoamba tsiko yava hone zvipirawo hezvi nidoita ngauri ndiyakotsiyanga erwani rikahezvi zvipinga unoshangwa lipesesi ngauri ndichigwata chamaroto ngauri asi vamethodhisi vamethodhisi havazvipesesi ngauri hezvi asi vabhaptisi vabhaptisi havazvipesesi ngauri asi katolika katolika hazvipesesi ngauri asi pendekostala pendekostala hazvipesesi bedzi havo vane varindera kamurena havo vane vakoraveresa asi muthu muthi ane ra ndiva zwakale ya vhaṅwe vhalavhelesi vhane vha ḓivha yo naledzi yo fhiraho fhedzi vhaṱali vho vuwa vha i tevhela lwa mela dza maḓana lwa miṅwaha mivhili vho i lavhelesa no i tevhela ni a vhona zwine nda khou amba asi havho vhane vha khou thetshelesa mbila elwani mubveledzi u ḓivha magumo a tshe mathomoni u ya ḓivha zwoṱhe nga hazwo ndi ngazwo a tshi nga zwi ṅwala hafha nga nḓila yone zwino ni tea u thoma ngae ni tea u thoma arali ni tshi khou ṱoḓa u pfha vhuṱungu ni thoma naye vhunga kha muzika kha yone mbila ni a thetshelesa ni a ḓivha zwine wa amba zwino u khou ya u wana zwine mutevhetsindo wa vha zwone zwenezwo ni thoma u thetshelesa kha muzika no ni a ḓivha uri ndi mini ngauralo ni a ḓivha uri ndi gai hafha ni hune tshithu tshikenekene tsha itea hone zwino zwi khou tea u shanduka zwino kha muṅwe muthu vho a si ḓivhi tshithu nga zwine vha khou no soko dzhena ngomu na dzula fhasi tshi tou vha tshigwada tsha maloto phoshe kungaho fhedzi hoyo ane a ḓivha uri ndi mini zwi tshimbila na muzika zwa unga notsi zwi tshi pfala na phalaphala zwi lila na tshihwana zwi lidziwa na violini ndi ndikulilele kwa bezi zwi lidziwa nga phalaphala ndikulilele kha ngoma zwi zwoṱhe zwo ṱangana ndi muungo u fanaho uno zwi vhumba lone ḽi tambe u swika ni tshi bonya maṱo anu nahone na dzula khalo haleluya muthu anga bonya maṱo awo a faho kha vhona ha ḽifhasi huno a tshila vhone na Yesu Kristo musi ni tshi vhona ipfi ḽawe ḽi tshi lidzwa kha mbila khulu ine ra khou tshila khao zwino ḽi tshi shanduka ni tea u thoma kha mutevhetsindo tshithu tshi tshoṱhe tshine ni nga ita arali kha mutevhetsindo zwenezwo ni a thoma u dzhena kha muungo u fanaho ndi yone nḓila ine na ralo mudzimu a ni imeli thungo na lavhelesa khazwo ni dzhena kha muungo u fanaho wazo ni dzhena hani henefho ni to bebelwa khazwo kha muungo u fanaho wa ipfi musi ni tshi vha tshipiḓa tsha heḽo ipfi ni tea u vha tshipiḓa tsha mutshino uri ni vhe kha mutshino ni tea u vha tshipiḓa tsha mutambo wa bola tshithu tshine na vha na dzangalelo khatsho uri ni dzhene kha mutambo wa bola ni tea u vha tshipiḓa tsha ipfi uri ni ḓivhe mbila ya mudzimu mbila yawe ndi musi i tshi khou tamba ni a pfhesesa ni khou tshimbila na kulilele kwa tshifhinga no i lindela mishumo ine nda ita na inwi ni ḓo itavho ni ḓo ita i fhiraho na heyi haya maḓuvha u fhedza o nene u shanduka uhulu ha tshifhinga ri dzhena kha kulilele kulilelwa kha ipfi ri tea u wana ndivho yawe awarene ra khou tshila khayo dzhenani kha muungo u fanaho wazo zwi iteni hani nḓila ine a zwi ita ngayo arali na dzhena kha ipfi ni wanulusa uri o zwi ita hani urangani zwenezwo ni a ḓivha uri u khou zwi itisa hani tshifhinga tshoṱhe o rumelani mulaedza wavho wa u thoma u ita mini ha shumi na madzangano ho ngo vhuya ralo ngauralo ha zwi iti na zwino ndi henevho arali ni tshi khou thetshelesa muungo u fanaho wa khoro ya zwivhidzo ni swiswini fhedzi arali ni tshi khou thetshelesa muungo u fanaho wa ipfi yeso vho muvhelela mini iwe ngeno u muthu u ḓi ita mudzimu no wana muledza wanga wa tshakataru dza vhatendi muṅwe u ima hani afho huno ho vha hu na vhatendi vha muhoyo vho tevhelelwa tshifhinga tshilapfu vha tshi ita unga vha ya tenda no ḽiṅwe ḓuvha yesu amba navho araro ari ni ḓo elekanya mini musi muri wa muthu ane a bva ṱaḓulu o humela ṱaḓulu ndi bva ṱaḓulu ni humela ṱaḓulu ngani vhanzhi vha ṱuwa huno vha ri hayani maambi wa konḓaho zwenezwo ha bvela vhatendi vha muhoyo vhe vha vha tshi khou tshimbila naye vha fusumbe musi vha tshi wana tshithu tshi konḓaho a vho ngo zwi vhona uri tshi a vho ngo ḓivha mbila a vho ngo ḓivha pfulufhedziso ya uri hoyu ṅwana o vha Yehovha dzina ḽawe u ḓo vhidzwa mulanguli mukololo wa mulalo mudzimu wa maanḓa no musi a tshi ri musi ndi tshi gonya ṱaḓulu hune nda bva hone zwo luga vho ri hayani maambi wa konḓaho ndi nyane anga a zwi pfhesesa ri a zwi ḓivha uri muthu ri ḽa na iwe ri eḓela na iwe ri na iwe madakani ri ya maḓini na iwe zwo luga u tou vha muthu uno uri muroa muthu umena murau ngenta une abva hone ni dorimini haya ni mambi wa kondao ni abona abongo diva kulilele abongo diva mungo wa mbile ya ipula mzimu uri oba mzimu obona dzona mani nga uri oba chedza cha ifi chokotse dzo cha wara abo ngosifesesa bori hezwi ndi zwithu zwikondavo ndi nyana nga pfesesa izwi no vha rembulutshela kule abongo diva kulilele ni abona zwino ri limuwa hafhu ho vha hu na Yudasi mutendi wa muhoyo kana mudziya u sa tenda we a lindela u swika a tshi wana mulandu zwenezwo a rembulutshela kha vhafunziwa ari vhafumimbili fhedzi nahone Yudasi o vha muṅwe wavho ari ni khou ṱoḓa u ṱuwa na vhoinwi vho zwenezwo Petro ari ri ḓo ya kha nnyi murene ndi iwe mubveledzi amen uya ḓivha uri zwi khou tshimbila hani ndi iwe fhedzi ane a vha na ipfi ḽa vhutshilo ri ḓo rembulutshela gai ri nga si humele murahu kha vhafarisei kana vhasadukei kana herodiyeni kana tshini na tshini ndi iwe ane a vha na ipfi ḽa vhutshilo a ri na huṅwe fhethu hune ra nga ya hone ro ralo ro ḓiita miraḓo na vhatshini vhahulu ri fhano ri khou thetshelesa nahone ri na muungo u fanaho ri a tenda uri iwe muroa mudzimu yehovha u vhona dzwaho ri na vhuṱanzi na hezwi a ri ḓivhi uri iyi milingo mihulu na dzikhakhathi na mathupho na zwiṅwe huno u khou ri gonya nṱha u ṋekedzwa na hezwi zwoṱhe hezwo na zwiṅwe huno nga ḓuvha ḽa vhuraru hezwi zwithu zwoṱhe izwo a ri zwi pfhesesi fhedzi ri ngomu thetshelesani mbilu ya mudzimu ri tshipiḓa tshayo huno ri khou lindela u vhona zwino tevhela u ḓo itea nahone ri khou tevhela tsini na iwe o nene hezwo ndi zwine nda tea u ita fulufhedziso o thomisa hani sa zwe a ita urangani ni a vhona ho ngo vhuya rumela mulaedza wawe kha dzangano ho ngo vhuya rumela tshigwada tshawe mulaedza o ruma muthu muthihi maḓuvani anake ho vha unoahe maḓuvani a mushe ho vha mushe ho vhuya ha vha na kuṅwe kuhumbulele tshiṅwe tshifhinga he vha ri zwo luga u ḓo ḓiita muthu mukheto woṱhe kha tshigwada mudzimu o lavhelesa fhasi kha zwenezwo mushe o ya kha murena ndo ita hezwi mini ndi tea u ita mini ori ḓifandekanye khavho ndi ḓo londota zwiṅwe zwoṱhe ndo u ruma ndi vhuḓifhinduleli hanga huno a vula ḽifhasi huno amina kora na tshigwada tshoṱhe tshifhinga tshoṱhe yohane na yesu vho vha vha nga si vhe hone nga tshifhinga tshithihi yesu musi yohane a tshi lavhelesa nṱha ori zwino ndi tea u tsela fhasi u tea u hula ndi ene tshedza tsho khwaṱhisedzwaho nga uralo na tshino tshedza tshi ḓo tshimbila u swika a tshi wana u khwaṱhisedzwa ho khunyelaho hu tshi bvelela ndi zwone ndi zwone u nga nḓila ya vhangayo rangani ni thoma nga yeneyo nḓila nḓila ine na thoma u guda zwe mudzimu a vha zwone o ita mini musi a fhano kha ḽifhasi o tshila vhutshiloḓe o tenda na o vha mutungunudzi na o ya kha madzangano o ḓiṱalusa hani ene muṋe ṱolani maṅwalo ni elekanya khawo ni elekanya uri ana vhutshilo vhu sa fheli no ndi one ane a ṱanziela nṋe ni a vhona ndi tshithu tshi fanaho na musi kana tshiṅwe tshifhingavho musi ni tshi khou ṱoḓa tshedza vhonani zwine luṅwalo lwa amba u itela ino awara zwo luga ni thoma gai zwenezwo ara hu na mita zwivhi hafha ni thoma kha tshipambano musi ni tshi ḓi elekanya sa u faho naye no dzhena ngomu henefho kha ḽitambi ya ḽihulu ni khou thetshelesa zwenezwo ni khou lavhelesa kha bambiri ḽanu musi no ḽifara tshanḓani tshanu hone mbila ni na bambiri tshanḓani tshanu ḽine ḽa ḓo ni vhudza izwi zwithu hune tshanduko ya muzika ya thoma u zwi lidza zwenezwo ni a vhona uri mutambo ndi ufhio musi ni tshi vhona muya wa mudzimu u tshi wela kha vhathu nahone wa ita zwithu zwo raloho ni lavhelesa murahu nahone na vhona hune zwa vha hone ni vhone ara zwi zwenezwo arali hetshi tshithu tsha ṋamusi nga mini vho vha na bambiri tshanḓani tshavho musi yesu a tshi ḓa ḽa mbila zwo tou ralo vho ralo na ndi khou amba iḽo ipfi nga nḓila yone mutevhetsindo mbila ndi fhulufhela nga uralo nga uralo nda thoma u elekanya ngazwo mutevhetsindo mutevhetsindo ndi zwone zwo luga zwino vho vha vha na bambiri tshanḓani tshavho fhedzi ho tea u ita mini vho vha vha tshi khou lingedza u lavhelesa murahu kha kulilele kune kwa vha na zwoṱhe tshipiḓa tsho vha tsho no tambiwa hezwo ndi zwine zwivhidzo zwa ita ṋamusi vha lavhelesa murahu vha vhona uri ndi tshifhio tshipiḓa tsha Luther a tamba vhaluṱere vhararu a vha ḓivhi u shanduka muzika a vha ḓivhi zwine mudzimu a khou ita ṋamusi musi a tshi ite zwithu vhaluṱere vha pentekost vha ri o ro zwi wana ni na bambiri ḽo tambiwaho miṅwaha ya futha ni fhiraho ni a vhona zwo tou ralo kha ri fare heḽi ipfi zwanḓani zwashu no ri lavhelese musi tshanduko i tshi ḓa zwenezwo ri ḓo ḓivha zwine ra khou ita Zvinotomani naye kachipambano. Rembuluwani, nonirovedzwa nga dzina la Yesu Kristo, uitiro hangwara zvivi, nonidotanganidza muzika, uyo. Ni abona, ipfi lawe muya muketwa, we wabona dza ipfi, zvenezvo nichitevera na muungo ufana waya ipfi, chimwe na chimwe chine chava kurirere kwa muzika, kaine awara, rirani nawo, ni abona. Vatu vanje vayabudzisa ningani. Vayabudzisa chimwe chipinga vayambudzisa ningani. Ningani izvi kuti zvichitoitea mini ngani. Ningani izvi zvoitea kanne. Ningani ndotoma naone izvi zvaitea. Unondidina hateheads apa. Uno hezu zviyantsinyusa apa. Unondokedza hezu apa. Chimwe chipinga ndobudzisa ningani. Ningani musini chemushumiri mutuku. Ndichikadzitobva utoma. Namudzimu moja mufumakadzi wanga pasi apanga. Ajarushero wanga pasi yanga. Pasi yambiri yanga. Ndingani ozviita. Atongo zvidiva ndiraro zvino. Ndosako farira chanda changa kachawe. Unondaisa panda na upurupera. Uya diva mapande ote. Uya zvidiva uri mungu ufana ute uraro. Musi zvichitea. Uya diva uri hutodea mini. Unibumba. Uya diva uri ndi zvishumiswa ade. Zvina kuyo shumisa ni abona. Murawa soga zvimwe zvipinga. Une mudzimu wabumba vanna vauruga. Vakare na vaprofita ni abona. Ni abona ndi henefo une vanna vachairiwa. Vanna vachairiwa kaipfi. Musi vachiwana mikuva yopamba nawo nasukayo vari chedi vadhekaipfi uno mudzimu uwazvichaera vabva kavo azvibumba zvava hezvi zvava mutevetsino muhuru waipfi lawe ni abona nozvenezvo vabona ipfi richapanda mudzimu uya diva uri ndirini une mungu ufanawo wazo watioshanduka uya diva uri mungu ufanawo uyaitisa hani atidivi uri uitisa hani bedzi uya diva. Uya diva uri uitisa hani, ati raro, pizindi araveresa kayo hapa, unondari zoraro iko uda. Manji ni matupa babuya, pizi muzimu uba purusa kao ote, ni abona muzimu ochimbira, kadi baswakare na mungu ufanao wapurifeso ya ifilawe, kachikati chingwa na chingwe, ka mungu ufanao, achita ifilawe. Muzimu ochimbira zweneso, kadi baswakare ndireni yoto vaka gene susu kakanzumbururu, ochimbira kadi baswakare na ifilawe. Dizone na mungu ufanao wa manda muye mketwa, uchi kwatiseza ifilawe kaba nangiwa. Elirwani, hatu uya akona ukwa machivizu changanda. Divana ngu wapezi. Raveresa ni kaa abo vochipe bori. Oimu nandi bereseburu. Utoba mungome. Ngamini. Uko vana mimbure yabo. Vodiva stuku. Ifilipi rabanga la mchia wote. Ndiloni mutarukanyo wangereka nyizirembiruni. Uno oba aifi. Pezi hei pongwe tuku ya vayo dimena chisimani ya duba. Uri iwane bakete la madi. Ori. Ndiatarukanyo uri mporufita. Riasdibori mesia uko uda. Aretu wana maporofita ura mingwa ya madana. Bezira zivori mesia kuhuda. Numusi ya chida. Hezo ndi zine ya kwe ubazone. Arindine ene. Hezo zo wazo edana. Ngamini. Mungu ufanao. Uorira zone. Oba chikoda vele sana na heo chanduko. Uvakachi vizo cha denomination. Uyaka mesia kwa tisezuao. Uno oi maenepa. Mesia we musia mbangai. Mure na mzimu wanu dofusa maporofita wanga one. Koyo ene henepo. Mungu ufana uosha nduka. Mbeu yo kwa tisezuwa uyo zulimuwa. Numusi fila kuma na mzimu lichiwela. Kazo kwa tisezuwa uka mbeu. Unobabona uo kwa tisezuwa ifi. Vali limuwa. Vola vele saka ifi. Vaya diva mapande. Vaya diva chipinga. Vaya diva chanduko. Vaya diva kudirele kune kwatea uraro keno awara. Hallelujah. Vaya diva kudirele. Vaya diva chipinga. Vaya diva urishitia ubangandirade ni abona. Diva nengu wapezi vane basu diva. Musi Filipi achivona hongo kono zi imena achiapanda. Ozi divoru uyo oba mesia. Nga uraro ayakamunga. Wawa na ngudu ya bibi ringa chavo. Nathaniel. Ari idawone muna. Idawone zora wana. Rwana Yesu wa Nazareta. Rwana Yesu wa Nazareta, hoyo ni mporofita we mushamba ngaye urudoda, romuwana, romuwana. Arizingaba hani, doto, oba gai, ni abona, oba songuraro, ni abona. Hongo diba mungu, ngandireyo perao, woba bachiko guda, pezimusi achishikainepo amubuza, amudiba zaifi, unomusi achishikainepo Yesu aribona ni muisirele. Mungu watomo farerera. Litangwa lihuduloba lichikotambi wandaene epoka platform. Kana rubandeni, nga ilo dhuba. Kangwe Yesu oima katombo. achiamba na vhathu na musi Philip achibvela na Nathanele amalavhelesa uno ari vonani muisraeli ane khaye ahuna mulandu ari mufunzi wo ndiva lini ari phanda musi Philip achiuvidza musi upasi ya muri ndovona o nene o vha tshipida tshazo ori iwe umuroho wa mudzimu iwe khosi ya Israeli ngazo zvekurirero kwashangu kwavazone na minyenya yavo yote ine vava nayo ya dzidenomineshen iyo yova isimbira kuru ya mudzimu amen ori iwe khosi ya Israeli kezoni henepo ndi azvivona ndi azvidiva ndingani ova munangiwa mbeu yonangiwo iyazvidiva zvidzorero ralo kachikati chimwe na chimwe uri vazvidive niri pedzi mukomana Branham mini yanga mme anga na baba mini yanga vathu vanga mini yanga dhinominashini yanga minii havadoita mini vadontheela nda nazvi ara ni sadhokono lavhelesa phanda lavhelesa ni nta ni songo lingedza u lavhelesa phanda naho zo ralo vheyani tshanda tshanu kha tshawe mutendeleni ani range phanda lavhelesa ni nta ni songo lavhelesa phanda niri nga mini nga mini vhaṅwe va swaswa nga nṋe nga mavhudzi anga malapfu na uri nṋe ndo bvula zwiambaro zwipfhufhi na uri ndo ṱolutshela tshivhidzo u tambulela dzina ḽawe ndi u engedza vhuṱungu ha tshilidzi tshawe ee u tambulela ipfhi ḽawe ni yavona ndi u engedza vhuṱungu ha tshilidzi tshawe ee muṋe wanga itani u elelwa ndi tshilidzi tsha mudzimu tshena tshinetshedzwa o nene vhunga paulo ri haleluya u na maṱungu tshiṅwe tshithu tsho vha tshi tshi khou muthithisa u ḓo ralo diabolo u ḓo ralo u ḓo muthathabhisa vili nga vili uno a vhudzisa murena luraru uri a zwi bvisele kule naye ari a thi zwi ṱoḓi hezwi murena zwi bvisele kule na nṋe no vhuṅwe vhusiku murena vha amba naye vha ri saulo kana paulo tshilidzi tshanga tsho eḓana ari zwenezwo ndi ḓo renda maṱunguni anga ndi ḓo renda khawo ndi a zwi ḓivha uri u mufhodzi ndo u vhona u tshi fhodza vhalwadze u tshi vusa vhafu nahone wa pandela vho diabolo wa vula maṱo a mabofu fhedzi ndo u vhudzisa huno u mmbudza uri ndi tshilidzi tshau tsho eḓana zwenezwo diabolo ane a nthitisa ndi vhuṱungu vhu engedzaho ha tshilidzi tshau zwenezwo ndi ḓo renda maṱunguni anga ndi ngani arali nda huliswa nṱha vhuḓalo ha nzumbululo ni a vhona ni a vhona o vha a na tshiṅwe tshithu tshine vhaṅwe vhafunziwa vho vha vhasina o mu vhona nga murahu ha lufu lwawe u swiṱwa mvuwo na u gonya o mu vhona vhaṅwe vhavho vha ri zwo luga ndo tshimbila naye na muṅwe tshitaratani u ralo fhedzi nga murahu ha musi ofa a swiṱwa a vuwa nahone a gonya nṱha no a vhuya murahu kha tshivhumbeo tsha khavu ya mulilo o amba na paulo hezwo zwo vha zwi tshi fhira zwe vhaṅwe vhoṱhe vha vhe nazwo amen ori ndani ya musi nda huliswa nahone nda ṱoḓa u fhata hedzi dziseminari khulu na zwiṅwevo na tshiṅwe tshithu tshihulu nda sa ralo nda ḓihudza nṱha ha vhuḓalo ha hei nzumbululo mudzimu o tendela murunwa wa diabolo uri a nkokodzele fhasi ari zwenezwo musi ndo neta ndo khwaṱhelela amen amen nyengedzo ya vhuṱungu ha tshilidzi amen ri nga dzula kha zwenezwo lwa tshifhinga tshilapfu awara na miniti ya 45 yo fhela hunohuno ri khou tambula vhuṱunguni ha tshilidzi tshawe o anga tendela mafhande a nḓila anga tendela mafhande a nḓila a tshi ri linga huno ri ita vho khunyelaho u itela tshumelo yawe a zwi nga tendeli hezwo zwino tshivhidzo hoṱhe hoṱhe na kha teipi anga tendela mafhande a nḓila u itela tshumelo yashu vhunga o ralo kha Daniele o ṋea Daniele mafhande maṱuku a nḓila ḽiṅwe ḓuvha ni a ḓivha o vha muthu muhulu fhasi ngei Babele o ralo o tendela khosi i tshi mu shandukisela nahone ya muposa bakoni ḽa dzindawo zwo to mu ita o khunyelelaho fhedzi zwo to ralo o tendela vhana vha vheveru vha tshi dzhena na nḓoni ya mulilo vho vha vho ḓivhudza u imela ipfhi ḽawe anga tendela maipfhi a phandekanywa a vha tendela vha nisea ngauri vha na mavhudzi malapfu a vha tendela vha nisea ngauri na amba uri ndi ngani no vha muhumbulu mukhethwa kana zwiṅwevo zwi nga ralo vha nga ni tendela na sea vha nga nisea nga nṱhani ha zwezwo hezwo ndi zwone hayo ndi mafhane a nḓila hafho u tou vha thumanoni ṱhuku hezwo ndi zwa u sumbedza tshiṅwe tshithu ni a vhona tshithu tshi tshoṱhe tsha mafhande a nḓila a ita kha vhana vha vheveru vhe vha ima kha ipfhi ho vha hu vhofholola kha mbofho dze vha vha nadzo u mona na milenzhe yavho ya nayo huno tshiṅwe tshifhinga zwi dzhia miningo yo konḓaho u kwasha mbofho dza shango kha riṋe zwiṅwe tshiṅwe zwifhinga mudzimu vha ri tendela ra vha na mulingo muṱuku ni a ḓivha u itela u vhona zwi re ra ḓo ita u itela u ni bvisa shangoni kana mamwe maipfi anitendera navana mulingo mutuku naone anibvisa kadzangano nahoyo muhumbulo wauri methodist ndiyone yote baptist kana pentecostal kana hecho ndii hecho ndi chigwadha chichote tine vava nacho ara nisazvitendi munga chividzo changa chichizvitenda ndisongotenda narutii chimwe chipinga uyatendera mulingo waitee kamwe ndinarushiye rura rwawo kamwe chimwe chitu choitea ngaawara yerufu kamwe nojiyerwa mumwe muthu kana chimwe chitu ndizoita mini unikwashekanya unisumbedza chimwe chitu ubhonyonosa mato anu kamwe noodha usasaradza chimwe chipinga avo kamwe nikotecheresa kaeteipi utoitera usasaradza kamwe mudzimu uko ita izo utoitera kukwasha dzimwe mbopo dzashango dzedzani vofa unga muthu anwenawo kote mulamboni nitiyobvisa uyo muthu mulamboni panda musini chibvisa mulambo ka uyo muthu izvo ndizoone nitiyotoma mubvisa mulamboni zvino zvonabvisa mulambo kaye chimwe chipinga mudzimu utiyo zviita ngaine ndira uyatendera mapande mapande andira achiita zvenezvo imanika pfurupeso dzawe ipfi ngauri havuya kunderwa umachero hezvo zvichandani chawe imani munga oraro nisongoraro nisongoneta abrahamu mapande neandira dzawe ozviva uri mudzimu angabvusa murwa wavo vafunu he amutanganedza achibva hone kamapande andira abrahamu odha mapandeni awe andira nonga muramusi opulupera mudzimu naone abona madhembe amudzimu ote olindera uyo mutukana nomimwaya fumbiritano murwa wapfurupedziso uno zvenezvo mudzimu amubudza uri aya kumedze chiti chitii chachirindera nene o nene chipinga dhenande pedzi naabrahamu ogobagoba varani varoma ndimayavuna iri ova adhikumedzerawo rokunyererawo amen ovo dhikumedza rokunyererawo kazve mudzimu apfurupedzisa mudzimu ova chikono zviita amen otendera mapande andira ova kusumbedza nakaabrahamu rine ni avona uya konobvusa vafu abrahamu ori ndidomutanganedza sabvo vafuni mumbero yasara yova yofa mumbero yasara yova yofa uno ene muviri wawofa ova mukalaha ova sina tsinga dzamapi dzaukanzwa rushiye uno vova vasina zvoruga vova usina chitu uno ova mukumi ene mune naene ova muumba neavona hahuna imwe ndira narutii uno mutanganedza sabva vafuni ari arari mudzimu achingaita izvo mudzimu angamubvusa vafuni ngauri mudzimu mutiwe ambudza uri rushiye rudzobverera uno ndaima naone rwabverera angamubvusa vafuni ngauri uita zvote zvishumisana uisa uyani kaavo vane vamufuna amen mudzimu waita pfurupedziso uri madhuva neopedza hezvo zvitu zvinoiteya zvinarazvivona zvichiitei arari ofurupesa murwa uno murwa bverera arari ofurupesa hezvi zvitu zvote zvinarazvivona karumwana nozvararo kari jene kamuungu ufanawo wazvo opurupesa madhuva neopedza uri hezvi zvitu zvinoitei naoneri azvivona opurupesa uri udorumera yesu haleluya hudova namwagidi hudova nadhuva liswa hudova nadhuva line dhuva alichadokovera ngauri ene arichadolitodha ngauri ngwana ndichedza chadhorobho ine rakouya kayo amen uchadhuva liswa ndi azvipfa wote monana nezvino chedza chadhuva liswa chedza chadhuva hune hauna usiku hauna svisvi hauna mirunzi hauna rutombo hauna hauna unzvinzvimara hauna rutombo rutsu hauna usiku kati hauna mavidha hauna maruva zvikwarani hauna mburungo hauna madhokotera hauna muchari amen ndindiyakonopfa one one masana chedza chawe achipiruludza kamuya wanga dhuva liswa lakare likotuchera kure ndipfamaropafawo achishuruwa muvirini wanga ndipfanyengedzewo yamu yamuketo achidango murwa wanga vhuwa nawo neuvone chere chimwe chitu chori Billy Branham uko kala uko tomoneta mashada wako neta mabudzi awo ako chena nautubuwa izvo ndizone nosvisvi nasvisvi litsu likalipasi pedzi vhuwa nawo neuvone chere ndipfa apo uchiwera nyengedzeo yachedza chamafungo madhipa mavuru aisu kristu onyita uchivumbwa chiswa kaye ndiraveresana nailo dhuva amen dhuva liswa atidhivi umachero vuhani atidhivi zvinoyafara gidhidhatefu ratiina yewamupfarira kane chitu nechiti zvacho pedzi ndifara chanza chauyo ofarirawo uyanga usaperi ane ava wauyanga usaperi amen abrahamu ozvidhiva uri mudzimu angamubvusa apo ngauraro amupfurupera ngauralo itela ngwamuswa tibudzeni udzirana ipilawe nazo la pulupedzisa ungabanwa vanangiwa voralo kamanwe maduva arani chipfa uri nobona chedza chechadhaka inwi chaYesu Kristo mbona dzo yawe yamuya muketwa wawe muhulu kano maduva upedza unoererwani ererwani dzulani nazo zveaita nimumwe wavanangiwa unozvine ene vanangiwa kamamwe maduva kunga Abrahamu musi achizvibona musi zvizvote zvichihanedzana navutanzi hachisainzi Noaki ozvibona naone zvote zvova zvichihanedzana navutanzi hachisainzi musho zvibona naone zvote zvachihanedzana navutanzi hachisainzi hezvi kati zvavutari zvopirawo bedzi vanangi vavo zvibonawo voima vokwata Amen, hunokavu machero kari imero kwa ataka furupedziso, mudzimu o iita, zvika mudzimu bona uri bvelere, ndikoto tebera mungu ufana. Musi chiridza chipinga naone yari, haya ni maguma William Branham Kalipasi, zvine zvo ndotuwa na mungu ufana, zvine zvo ndovhuwa apo na mungu ufana, hallelujah. Hoyo ane airidza, uaipumudza, airidza apo, ni mungu wa mudzimu. Ndido muvusa maduwa neopeza. Hoyo ane atenda kane, unabuchiro alini na lini. Hoyo ane apaipila anganao, neatenda kau yontumao. Unabuchiro busaperi. Unahanga dikaturo, nipeze opiro varufunu uyakabuchiro. Ndido tebeda kurwele kwa ifi. Amen. Husi kurwele kwa mbilu yanga. Kurwele kwa ifi. Husi nandaba urindimini. Ala mbilu yanga isa aruina ifi. Senezo mbilu yanga yo kakee. Amen. Ngauri kutoba ifi. Amen. Bibili iributsa zvenezo. Ifi la mudzimu. Ndova ndichikotecheresa mbekanyamushumo. Ndichikogonya ngenounta. Bili na nne asikare. Nohova uino bibili. Yone awara ibizo chiprofito. Ya awara ibizo ufimini. Chimuchitunga chiprofito. Ifi la chiprofito. Ngo. Ndiva advertisi vaduwa la busumbe. Vana madzina mana kana matano pamanao. Vua baba mili rice. Na uranga ni haso. Ndibone beva raro, nge mtanganoni uri, nidiviza uba Yesu Kristo, uri ene kutsi mketwa, oba ntanga, kawia muniro, naone ndoba ndi Yesu Kristo. Zoete aba uri ndikone ni yanga, oimo apu kamtangano, wabu mtuku, atakuwa naone ari, nidoteo zisumbe zezo, nga uri ndidumubizere nepa, nikotoda ubona chingu chipinga, che abu ya bula zonezo, ni abona, unosa zonezo, oba ko amba nga maitero pambanao na zingwe kalipasi. Vaya diva chungu chipinga ndo zula na avoka mbuzisi ya sabata. Vana diva lakari lo pirao. Mwia mketo ndi sabata yashu. Bibili yo raro. Idhani na nne. Weni note nene tao na onenore menu hao. Nido ninea sabata mweni wanu. Asi duva. Paolo ori weni. Ni farao duva. Ndi ani opa. Ni abona. Lizone. E muna wanga. Huna awero. Vaeberu ya buna. Kaba tuwa mzimu. Uvulunga sabata. Ngauri nebo jenao kabu awero hawe. Roima kamishimo ya shubunga mzimu ora roka yao. Pezi chiambi chabo asikare. Mbekanya mshimo ya budi. Atiluinavo. Ninga ita chingwe na chingwe utela ubatusa. Naba hangwela ndo boporo wakawzi amba. Ngaurubo raro amba chingwe chituchoka keyao. Pezi hezo zoruga. Funzo yabo ifanane ya tanzi da Yehova ya science ya bakresi. Na haya mangwa materote ni abona. Chituchifa nao. Pezi jere ni jere, wafana na mangu mazangano. Abongo kaka ndi akoro, ukira mangu ote, ifilidi zula lingo ni abona. Zudo disumbe za zone zui inangandira yone. Chiani jere, pezi musi achika di amba, uyomuna ari, rina bugu ya mwa, woyi mwari o, zina la wendingi, muambi wayo, ndo hangwa uri zina la wendingi, o ambela bubindu java kreste, kasetl, hapa asikare ngei, uparani ya shangu. Uno aari hoi mudivazi, ori hoi muna onwala bugu, bugu ya budise ya unongwa diya haneza. Bugu ya unongwa ndi bibiri, ndi cheza cha shangu, ni mudzimu ene mune. Bugu yashu ya ngwa ndi bibiri, ya hegi di date forati ina, bugu yashu ni bibiri, naka mingwe mingwa yote idao, bugu yashu ni bibiri. Mingwa yote yopirao, yoba bugu ya mingwa yopirao, bugu ya mingwa idao, naone ndi bugu ya uyanga usaperi, jine ya zumbura ndi mzimu, izumbura mzimu, ngwa mwe na mwe, une wakadida, ndi bugu ya ngwa. Musi hote, une hapa bibiri, ichi amba chumuchitu, Fulufeso yayo yo kwatisedzwa hu do da huya nga usapeli mu duva bibili ni yone ine ya ri nea fulufedziso musi ni chifa bibili chi amba ruko da duva lineso aduvuya na musi zwino ndiri ndikotea uvala nga uri ndo no fedza wara mbili ndi pano ni abona ndi khaso
if the bible tells us
ravelesani ara bibili ichi ribudza hezwi zwithu zwi ḓaho ya mangaedzi awara dzoṱhe dzo fhiraho maḓuvani ani wake o humbulelwa maḓuvani a vhaṅwe luṅwalo lo humbulelwa maḓuvani a Martin Luther o humbulelwa maḓuvani a Wesley maḓuvani a Pentecostal ino awara ine ra khou tshila khayo yo humbulelwa zwoṱhe zwo itea unga nḓila ye zwa vha zwi zwone zwenezwo musi ni mini ndi ipfi ḽo ambiwa ḽa mudzimu ḽo khwaṱhisedzwaho nga mudzimu a ḽi ita tshedza tsha wara ni a vhona vhunga zwine ḓuvha ḽa vha zwone musi ipfi ḽone ḽine ndi tshedza musi ni tshi khwaṱhisedza u itela tshifhinga tshine ḽa wela khatsho ni a vhona ḽo khwaṱhisedzwa musi ḽi tshedza tsha awara Yohana o vhatshedza o vhatshedza tshinzhi u fhira tshe Eliya na vhenevho vha 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 natsho Eliya o vha si tshedza tsha Eliya fhedzi o vha a Eliya kha tshiṅwe tshivhumbeo tshedza tshi khwaṱhisedzaho ni a vhona o vho ralo no musi Yesu a tshi ḓa ori o vha a tshedza tshipenyaho nahone tshivhonetshelaho tsha khalaṅwaha ni funa u tshimbila kha tshedza tshawe ni a vhona huno Yohane ori zwino ndi tea u fhungudzea ndi tea u ṱuwa zwino tshedza tsha shango tsho fhedza u vhonetshela ndi tea u ṱuwa u tea u hula ndi ene tshedza ori ndi tshedza tsha shango amen ndi zwone ene a sa shanduki mulovha ṋamusi na nalini huno u kha ḓivha tshedza tsha shango huno ndi ene nnyi u rangani pfho vha hone huno ipfho vha na mudzimu ni ngani o vha tshedza tsha shango arali a tshi nga bvelela ari ndi ene mesiya huno a si ite vhunga zwe bibiliya ya amba uri mesiya o ḓo ita zwenezwo o vha a si tshedza tsha shango ni a vhona ndi ipfi ḽo khwaṱhisedzwaho ḽine ḽa zwi ita tshedza tsha shango huno kha ino awara ine ra khou tshila khayo zwino ḽone ipfi ḽo khwaṱhisedzwaho ḽa ino awara vapentekostala niri u amba nga dzindimi na zwiṅwe zwinzhi helo ḽo vha ḽi ḓuvha ḽa pentekoste hetsho tsho vha tshitshedza tsha wara zwenezwiḽa ni a vhona heḽi ndi ḽiṅwe ḓuvha u tshedza tsha wara ṋamusi tshikati tsha tshivhidzo tsha vhusumbe zwoṱhe zwo fhela khristo a nga nnḓa ṅwedzi u khou zwi ṱalusa swiswi ḽoṱhe ḽi khou ḓa kha ḽifhasi tshedza tshi khou lwisa u dzhena ngomu zwino tshi thoma u sumbedza zwine zwa khou yo itea zwithu izwo zwi ḓo tshinyadzwa nahone tshedza tshi ḓo dzhena ngomu huno tsha zwi tshinyadza huno vhakhethwa vha dzhia ḽifhasi vha vhulenda vha ḓo dzhia ḽifhasi ḽifhasi swiswi na ṅwedzi ḽi ḓo ralo u bviswa swiswi ḽa vhusiku ḽi ḓo fhira swiswi na lufu lwaḽo na mikhuvha na u ṱutshela kule na ipfi ḽa mudzimu zwo shandula zwithu zwine vha khou amba huno tshedza tshi ḓo ita uri ḓuvha ḽitshe huno elwani musi bibili yoṱhe thetshelesani kha u vala musi heyi bibili yoṱhe yo khwaṱhisedzwa yoṱhe zwenezwo hu ḓo vha na shalom ya uya nga u sa fheli mulalo wa uya nga u sa fheli ni a vhona o ḓa huno ari o vha kha mulalo kha ḽifhasi lufuno lwavhuḓi kha muthu fhedzi shango a ḽongo zwi ṱanganedza ni a vhona ni a vhona o vha a mulalo kha muṅwe na muṅwe we a ḓa khaye a tshi ṱoḓa mulalo ni a vhona mulalo kha ḽifhasi lufuno lwavhuḓi kha muthu o vha mulalo mathomoni a ṅwaha muswa ḓuvha ḽiswa ḽa mudzimu nga mini o vha a tshedza tsho khwaṱhisedzwaho tsha iḽo ḓuvha ni a vhona fhedzi hu na vhunzhi ha ipfi ḽine ḽa kha ḓi tea u khwaṱhisedzwa u tea u khwaṱhisedzwa vhunzhi ha ipfi huno musi ipfi ḽa u fhedza ḽi tshi khwaṱhisedzwa ḽi tshi khwaṱhisedzwa zwavhuḓivhuḓi zwenezwo lufu lwo miliwa nga gundo nahone vho fhelewo kha khristo vha ḓo vuwa ṅwaha gidi u ḓo thoma nahone u ḓo tou vha muṅwe wa mulalo muhulu shalom kha ri tshilele iḽo ḓuvha murathu khaladzi u itela iyo shalom khulu
The Bible is the fountain of all wisdom and holds all hopes of the future. To the church,
Elwani, Bibili ndi tshisima tsha vhuṱali hoṱhe, nahone i fara fulufhelo ḽoṱhe ḽa vhumatshelo kha tshivhidzo, Shalom, kha rabele.
Little group present here now.
Hetshi tshigwada tshituku tshire fano zwino. Ndo no fhedza wara mbili kha uno mulaedza mutuku wa ṅwaha muswa no konḓelela zwa vhukuma nahone muthu afha ano matsheloni kana ano masiari zwavhuḓivhuḓi asina shalom uyo mulalo we wa amba ilo ifilota ruswao la mzimu musi inwi na ifini chiva chiti musi arali biblia amba chimwe chitu niri hai ndingasitende uri izo ndizone zwenezwo anina shalom aniho kha mulalo na mzimu ngauri pfilawe li amba chimwe chitu huno na hane dzana nacho no arali ipfilari shalom mulalo no navani na hoyo mulalo lenelo ipfile mudzimu a amba ningalitikedza nga amen nahone na litenda no musi ni chilivona ni chikwatsedzwa niri amen helo ndi ipfi fedzi mikuva iya ralo chedza chedza chakolekole sango lo dzena kha murunzi wa chedza chovona dzwawo sa chosvipa dzwawo mimwe mikuva ya uri hai ndielekanya uri hezo zvova zvii zva chimwe chiituvo hezo hazviambi hezo nofedzi ipfi lichizviamba nani kotevera uyo murunzi kana nikuvonana nachedza hapa nakateipi ini nanyi ane adzoteteresa kayo zverekanyene nochipinganyana no ara huna mumwe ari hapa ane adzotama uraro asina icho chedza nani dhemisa chanza chanu itera kudzitarusa uri norugera uchimbira kaicho chedza namusi na arali huna mumwe nda kha shango line inotepi ya dhoe ane hanacho nani dho raro imisara chanza chanu kha mudzimu zvino dzimani rikodhi yanu zvino musi richirabhera kwadhamani nga magona anu huno niri murena mudzimu ndotimatima ndondoita hezvi ndoerekanya dzoruga ngauri chividzo chiri zvino zvithu zvingasi raro naone hezvi zvingasi raro nofedzi ndi azvivona uri zofulupeswa kabhiviri naone ndivona zvithu zvinji nga manda namatsadzuro aya zvikwatisedza one ane huno hezvi zvithu zvoambiwa zvikuitea nga uraro kokotoro no mudzimu ngeita dhuru uko kwatisedza zvithu zvitii nga uraro ndikotodo zvitanganedza zvino tendera ipfi la mudzimu lidheka nne huno untendere ndijene kamungofa nawo ya usateteresa zvine chividzo kana mureri amba fedzi ntendere ndijene kamungofa nawo waipfi huno ndivone zvine la amba huno ulitendere lindisere kha huno mbira kuru ya mudzimu urwera nda rufuno rwawo vuchironi yanga kotsi yashu watadhuru ridisa kaiwe zvino chanza chimwe na chimwe choimiswa huno humwe na humwe huno utendera muye muketo wa mudzimu uchivadhisera mungu ufanawo waipfi na ngo yalo uri vavambiwe zvino savarwa navananyana vamudzimu huno vakoteya uva chivoni chachedza chamudzimu kalipasi vakoteya uva ipfi lovona dzwawo line vanna navasadzi vateya uchiranga ndira yeyesu achirangayo na utenda ipfi limwe na limwe la mudzimu na uchirangalo vunga oraro ngauri ori muthu anga chiringa vuroto fedzi fedzi nga ipfi limwe na limwe libvo munomuno wa mudzimu husi mamwe a maipfi fedzi chipida cha ipfi fedzi nga ipfi limwe na limwe libvo munomuno wa mudzimu ipfi la chipinga cha mushe anongoshuma madhuvani a chipinga cha yesu mushumo ipfi madhuvani a vapostori alishumi kha lino dhuva ndi ipfi lopulupeso la lino dhuva vo amba vone vane vararo naone vazviamba nga muye muketwa uri zvidoiteya madhuvani opedza uri zvividzo zvidothanyesa vadhikukumusi uri pongwe idovhuwa hani na zvipombe tsini nayo na uri hani vadzosvipadza lifasi huno chikati chaupedza chachividzo ladhokiya yesu udobviswa kha chividzo lofererawo o murena ntendere ndidzure naye ipfi huno ndivona dzechedza chawe ngakarine rothe musi richitoma kha unomwamuswa na udhivudza ngeno risadhivi zvino unomwamuswa wafara fedzi rikofarira khaye ipfi line la dhiva mbira yothe ubva urangani usvika magumoni udhiva muchimbiro mumwe na mumwe na mapande othe huno murena rikotomulavelesa ravee mato ashukaye ipfi zvenezvo musi richivona hezvi zvithu zvichivonana riyazvidhivo rika mungu ufanawo waipfi zvitendere chidza muya mumwe na mumwe wokerawo murena uri pano na mumwe na mumwe ane atecheresa teipi rivakumedzera kha iwe utena muvuso wawo nga dzina lesu kristu amen zvino huna ndotakarova navo inwi vana macheloni othe ngauraro ndova ndikoraro kokotoro ubva chenda zvitoma awara mbiri kokotoro ubva kaminiti ya futhanu uya kha iri ya ufumi ntinta achitoma usvika kaminiti ya ufumi tanu uri riye kha iri ya utoma ndozameta ndari ndidobuyanga hafu vaka iri automa zvino aritendi kaufunda mulayo waruviro atumbururi riteo ita izvo neabona uzviita zvinori aniribuwa ndikotoda amba zvino teri odzima tepi yawo yaurikodha ngauri ndiyeneyo tepi ine yayanda ndierekanya uri yanu icheyovhurero zvine zvoruga neabona ngauri ndikoyeya uamba nachibidzo ndianiribuwa note apa pasi munhu huna zvipinga zvinji zvine ndaerekanya uri hezvi ndizvikukuriso kanne udha hapa murau wasoga munga ndichiubudzisa ngauraro vuya murau ngasogani murau rau hapa munho ndaraverese mona ndavona ichi chigwada chituku ndapa pasi yamiri tsini namurambo munho zvino ritungo yaubvaduva yamurambo uno ndindi ndifulufela uri mudzimu udo nipatuchedza mumwe namumwe wavo ini mudzimu shalom ave nave inwi hoyo ni mularo wawe uno ndihumbela pfarero ngo unifareredza sahezvi pedzi utetero wana teipi yahezvi zvino musi arari murena vachifuna hezvi ndizvine ndateu amba ngazvo ngei ngei phoenix masiyari asondaha zvenezvo musumburuwo ndikotuwa zvituku mitangano mipfupi nazvimwe ndodivudza mbiruni yanga kaunomwaa arari murena vachifuna ndinditotumura naukerukanya tungo natungo neabona munori azvidiva uri heyo nditaruso riyadiva uri mukokodzo wavuraru ndimini rote riyararo rote izvo riyazvipfesesa zvino nowana teipi nidowana neabona huno ndierekanya uri zvidodzora zvopumura rwachikaranyana usvika avara kurwani yamutoboro ichisvika ndihone hune wadho raro udoamba udovonadzwa vunga zviga zvitanu tii husina kukundelwa kokotoro huno zvino ndierekanya itanurindera neabona uvona zvino waita zvino ndikuhumela murau ngandira ifanawo hapu hapu nahapu uwanorusa mitangano mipfupi ndikouya ulingedza uraro ubva vusiku bumwe nabumwe ngautavanya ndava na miniti yafuraru nondaamba zvimwe ngaapodzoketo kana zvimwe zvingao izo muno chenecho chine ndarugisira uita teipi hapu ndingagidimira pasi hapo murau wasoga kana ntate bhanekeneni kana umwe fetu une ndingaita teipi une radhova ringachashu ndingaamba zvine ndatama uraro sazvenezvo fedzi niyavona yesu elwani niyavona nditeya uraveresa musi ndichivona vatu voto uraro uferera vachituchera kure ngausaronda ndierekanya uri ndolingedza uzvibvisira kagara nomacheroni ndisvisvilitsu kavo avakoni zvitusa ndiava hangu era niyavona kausateceresa ndinovonovona zvitu zvemudzimu aita nauzoraro ava zvitendi ndikadhirabhera mudzimu vahangu ere zvino ndizviamba zvichibva mbiruni nisongo zviamba ngauri murangiri wanga ozviamba bedzi ndikotodza kupfa mbiru yanga utoma uri ndiararo zvapukuma atidhiketi vatune atitodiita izvo niyavona ngauri ndina muraidza wavo uchidziwa ndikoteu yavukati yavo niyavona zvino ndiyandana vavuraru navamethodisi vabhaptisi valutero repentecostal vaadventisi vaduva lavusumbe nazvimwe zvote ngauri ndikotoda uchidza hezvo zvokerawo ari ndisakoni uzvidzhenisa ngomu uvasumbedza chedza nomurena ave navo inwi ndina chashu mitangano yachigwadha chashu chituku yautoma apa atidivi arani nayo kana hainzudzanyo apa arali vamwe vavo imi ndidozvisiya zvodzura inepa mufunzudo nivarera zone une rakoteo tangana hone unoarira murena achifuna hezvo nemusi murena achifuna atina murangapanda kavo ndikosoko yandavo uya ulingedzoita chimwe nechimwe chine ndakona unoarira nina vamwe vafunziwa umona nahenepo vane vadzotama udha kamumwe wamitangano ngani nivamwarere rumwaro naone nivabudze uri vajenerere mumwe wahe mitangano mudzimani patuchedze ndizvavudi univona mukomana strika nakaradzi strika navo ini vatu note apa zvino vamwe vavo atidhivi madzina anu pedzi ndiandidhiva ngavutanzi hamuye muketwa uri nemarato vangana dzikaradzi huno huno rufuno rwangana tonipo ndiyavo ini hunokauwo udhihudza uhuru huru ndidotsera pasi apa navo inwi huno ndiadhiva uri niita hani nidzudzanyani chisvituro chanu apa rikoyo uvana vuledzani vutuku achisvituro nditotama pedzi ara zvova zvichikonedzeya uri ndidzure huno ndiazvidiva uri ndizvavudi ndindiazvidiva uri nina vabhiki vakwine shangoni ndiadhiva uri izvo ndizone pedzi ndidova nayanga yabhega ndichigonya pedzi zvodiraro ndina ndangano dzanga dzine ndakoteya udziita chipinga changa chonetshedzwawo zvituku hapa nazvituku hapo notheni yapfesesa ndina vutanzi asi ntani yauri atitamudzura izvo mudzimu yazvidiva ndingasidhe pasi hapa neabona mumuti uri ungatsapasi apo unowarera kavatu vafuraro ngene uchingaba uchikofunza zvizvi tiika vatu vazvigidi zvafumi zvotoraro hezo azviti pamano nati chivaro ndikotoda ubona hune zvatanganedzwa nisomoposa malungu ano kanguruva dziya remburuwa unodzakandekanya pasi emirenje yadzo zvenezvo dzidoremburuwa dzanikerukanya niyavona pedzi ani teuposa malungu ano henepo hune izvo ndiazvipfa zvendaamba apa asi uposa malungu kanguruva ndierekanya uri ndiusumbedza vana zvinina zvavo niavona niavona chimwe chipinga zvinina zviwanana gai matopeni namatukwini nonovuya najeranjere dzuva hune labvaone pasi munongani wakutiva unoliatambura masiyari navusiku uri lidhiise chedzani pedzi lavuya lawana chedza liapupuma huno lava luva lonakesawo line lava hone hote hezvo ndizvine dzuva lava zone libva chikani yalipasi natukwini ndihenepo une zvinina zvawanala hone zvoputerwa kahoyu muvuso wamusuku warushaka hune nawana hone musuku ndipasi mavhunu hune nawana hone malungu nazvinina ndimatopeni ndizone kokotoro ndihenepo une rothe rabva hone matope nachika yashanguni bedzi hezvi apa nditova mutori wamusuku mutori wamusuku uita mini uzvima musuku zvenezvo musi achiraro uyapenyisa uno uasinda nawo neuanokisa unoarugisa hoyi ndimugodhi wamusuku niavona ndikuraveresa apa chipinga chote utera zvinina zvonakawo niavona ndiwana apa humwe petu bhuseni uno ndazvipurisha uno ndarimurena keva henepa koyi muratu koyi mukresto obegwa wapo koyi wauruga mufumakidzi mutuku koyi wauruga waminwaya vukati musadzi mulwane nene musadzi mutuku chimwe nachimwe keva henepa murena vatova zvin'in'a zvavo vaveka kareya yavo murena vadopenya lwa chote nachote sazvenezvo usvika ndichinivona shalom mudari wamudzimu venaimi zvoruga mufunzi idhapa zvoruga mudzimani patu chete zvino uno ndidonivona usikari.